Asikuthamise amakhanda ethu ukuba sikhuleke. Ngoba sezulwini othandekayo sizwe leli culo likakholwa kuphela. Lisenza sazi ukuthi yilokho kuphela esifanele sikwenze ukuba sidle ifa la noma yiziphi zezethembiso zikaNkulunkulu. Sizikholwe nje kuba kulotshiwe konke kungenzeka kwabakholwayo njengoba sikhala njengendoda eyayinomntwana onesithuthwane. O singiyakholwa, siza wena kungakholwa kwami. Sibonga wena ngamandla akho amakhulu. Isambulo sakho esikhulu esingesakho kithi kululu izinsuku zokugcina. Wenza izinhliziyo zethu zijabule kakhulu futhi zibe nokwethaba. Kwazi ukuthi sifike saxhumana noNkulunkulu ophilayo. Uqinisekisa akubuyise ngqo enyameni izifakaziso eziphathekayo. Njengoba enza ezinsukwini ezedlula futhi nanjengoba ethembisele lolu suku. Sibonga kakhulu kuwe Nkulunkulu wethu. Lolu suku lomnyama lapho kungekho namunye obonakala azi ukuthi uzohamba ngayiphi indlela. Sijabula kakhulu ukuthi sithole indawo ephephile, inqaba. Manje sibusise kulo busuku Nkosi njengoba sikhuluma ngezwi lakho. Nezethembiso esinikwe thina, sengathi singazondla ezinhlizweni zethu, sizilondoloze ngokuzithoba futhi sizilalele ngempatho eqinile ngempela yokumesaba uNkulunkulu. Ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Nikelo othando bekungafanele ukwenza lokho. Ubona wenze lokho necala. Ngibhekene nemanager. Ngithenga ithathele umnikelo othando bekungafanele yenze lokho. Ngiyabonga uNkulunkulu uyakwazi lokho. Kodwa angizeli neze lokho. Ngiyabonga sengathi Inkosi ngakubusisa. Ngizokwenza konke engingakwenza. Ngizofaka ngqo ezimishini zangaphandle ukuze ngazi ukuthi uyohambela umbuso kaNkulunkulu. Futhi uma iNkosi ithanda, ngizowuthatha qubo lwami ngiwuwelisele emazweni. Ngethi leli vangeli elifanayo ebenilihlalele nililalele kuleli viki. Kona-ke ngiyazi uyokwenziwa ngendlela eniwukholwe ngayo. Inkosi ngisize ukuba ngikwenze. Ngibonga kakhulu ngokwethamela okukhulu kuleli viki. Nangani nonke bantu oxhumile kulo busuku futhi ngezingcingo zikatelefoni. Futhi sinibonga kakhulu nonke lowo nalowo wenu. Phela uthe kimi kulokhukusa. Uthe baba ukuba ubuze kanye nami kulokhukusa ngaphambi kwesikhathi nje emva kokusa futhi ume lapha macala onke kulezi zindawo futhi qaphele omama bepha izingane zabo ukudla emotweni. Labo bantu abazihluphekelayo behlezi kuleyo mvula belindele iminyango ukuba ivulwe. Ngiyabona ukuthi kuzenzisa kuni ebengizoba yikho uma nginitshele noma yini kodwa akwangaba iqiniso na. Impela bengizoba ngumuntu omubi. Ngezinye izikhathi ngidinga ngilimaze. Kodwa akungoba ngifuna. Ingoba kusimina engilimazayo, iqiniso elilimazayo. Futhi kodwa ngikholwa ukuthi ingaleso sizathu niza. Ngoba ngiqotho kakhulu kini futhi ngenza konke engingakwenza ukunisiza. Nkosi nisize nonke lowo nalowo wenu. Futhi manje ngifuna ukubonga abantu ngokubambisana kwabo okuhle, abantu bedolobha lapha futhi. Basinikile, basivumela siqashe lendlu yesikole lelihholo nejimu. Futhi ngifuna ukubonga izikhulu uma nikhona. Kanti futhi ngifuna ukubonga uHouston Calvin ongumgcini lapha. Ukubambisana kwakhe okuhle ekusisizeni ukuba sithole lokhu futhi ngokuba nathi ubusuku ngabunye. Sibonga umbutho wamaphoyisa aseJeffersonville ngokwenyukela lapha futhi aqaphe ngezindleko eziphansi kabi. Ngicabanga ukucisha amadola amabili ngehora ukuthi amaphoyisa abekwa la phezulu lapha ngomsebenzi oyispesheli wokupaka izimoto kubona ukuthi bekungekho lutho olwenzekile futhi yonke into ihambe kahle. Siyabonga kubantu ngalokho. Nakubo futhi unjiniyela lapha ebhodini ngimphikisisile nakho konke okuxhumene nalokhu. Impela siyanibonga. Nibonga nonke ilona lo ngezipho. Pili usanda kungletela kulentambama isipho eziningana namabhokisi usweti njalo njalo. Futhi esinye sazo bekuyi imibukiso emikhulu nesithombe sikaKristu esisetshenzwe kuwo. Tumayele entabeni. Futhi ngempela besisihle nginibonga ngempela futhi nezinto eziningi kakhulu angazi ukuthi nginganibonga kanjani ngakho. Kanti futhi ke futhi ngokuxhasa kwenu ukuxhasa ngemali umhlangano. Impela siyakubonga inhliziyo yethu yonke. Inkosi nibusise nonke kakhulu. Billy uthe bekukhona abantu abaningi benicela kubonanwe ngezingxoxiswano zangasese ngesikhathi. Futhi abaningi bacelile futhi bebe nezingane ezincane kuba zibusiswe. Oh, ngifuna kangakanani ukwenza lokho. Kodwa niyabonxa ngifika ngalesi sikhathi. Futhuma kakhulu ngifanele ngihlale ngokuyikho ngaso sonke isikhathi efundisiseni lelizwi nomkhuleko ngenxa yokuletha le milayezo. Niyabo iyamangalisa kithi. Ngoba kungukuthola intando kaNkulunkulu bese ke kuba ukukhuluma izinto. Futhi konke lokho kufanele kuhlangane ndawonye futhi sicela uNkulunkulu ukuthi nje yimuphi ozovulwa. Manje inkosi Thanda sizobuye sibuye futhi masinyane masinya nje singathola usuku. Ngenze isiphakamiso noma ngasho okuthize ngePasika. Ungcono ngikuhlolisise lokho ngoba ngicabanga ukuthi nginohlelo eCalifornia ngakuleso sikhathi. Ngakho lokho kungahle kube yiphutha. Nokho uma sesibuya futhi eTabernakele sizonithumelela ikhadi nebandla futhi sininike usuku nesikhathi. Kona ke ngizobe mhlawumbe ngaleso sikhathi. Futhi angibekanga sikhathi ukukhulekela abagulayo. Asibanga nayo inkonzo yodwa yokuba sikhuphule abantu futhi sibakhulekele. Besibathumela ngaphandle. Futhi abazalwane bethu lapha ubeshumayela mfowethu Livi nomfowethu. Labanye abafowethu ubeshumayela futhi bekhulekela abagulayo. Futhi benza nomphaphathiso wamanzi bephaphathiza njalo futhi bengidedela ngihlale ngedwa nezwi. Siyawabonga lamadoda enze umsebenzi ubuqhawe. Kukhona abangane abaningi kakhulu lapha engingathanda ukuhlangana nabo. Ngibuka phansi futhi ngibona uJohn L. Futhi nango uDr. Livey. Umunye wezimanager zomkhankaso umfowethu Roy Borders. Lawa indoda nginakho ngisho angabachawule ngisho kubachawula. Angikaze ngibe nalo ithuba lokukwenza. Cabanga ngabangane bami abavela eKentucky naphakathi ngapha nabangane abangabefundisi. Ngathanda kabi ukubachawula. Umfowethu Blair ngimqaphelisisa lapha ngelinye ilanga. Amaningi alawo madoda engiwathandayo futhi aseke abakhona emhlanganweni eminingana futhi angikaze ngibachawule ngisho kubachawula kodwa lokho. Ngiyazama kungoba ngingafuni ukwenza lokho ingoba nginazo isikhathi sokwenza. Futhi nje ngingojahile. Busisa izingane impela. Ndodana yami uQobe ndodana yami ngumzukulu ifayeli busiso kulomhlangano. Ngaze ngibe naso isikhathi sokwenza uDavid omncane. Ngingumkhulu kabili manje. Ngakho umnumzane May uma ekhona lapha kulobusuku ungephale uKayini kubuya sengathi ngizodingeka ngiyisebenzise masinyi impela. Ngakho futhi ngamtshela uBhili ngathi iBhayibheli lasho ukuthi nandi nigcwalise umhlaba. Kodwa umthwalo wonke awunikwanga wena. Nabazukulu abangamadodana bavela masinya. Futhi ngakho khumbulani umalukazana wakwami wayeyinyumba kusukela ekuqaleni. Wayengatholi bantwana. Futhi ngelinye ilanga ngisuke emhlanganweni inkosi yakhuluma nami. Futhi yathi Lois uzozala indodana inkosi kubusisile inkathazo yakho yabesifazane siyahambile. Paul omncane wazalwa emva kwezinyanga eziyisishiyagalolunye. Ezinyangeni ezimbili ngaphambi kokuba le ngane ifike enkundleni. Ngangihlezi ngidla ukudla kwasekuseni ngokunye okusetafuleni futhi uLois noBilly wayehlezi ngale kwetafula bebhekene nami. Futhi ngambona uLois efunza inganyana inebomvana noma ingubo elihlazo kwesibhakabhaka kusongwe ngayo. NoBilly wayehlezi khona efunza uPaul omncane. Ngathi Billy ngisanda kubona umbono uLois befunda ingane esongwe ngengubo elihlazo kwesibhakabhaka. Wathi nakho uqhamuka uhambo lwami lokuyozingela lokho kwezinyanga nje eziyishagalolunye kusukela manje. Lokho kwezinyanga ezilishumi nanye uDavid omncane wazalwa. Futhi bengingakwazi ukumnikela enkosini kuze kube yimanje futhi ngeke siyoze sibuye futhi. Ngakho niyabona ukuthi kuyini ngibathanda kabi abantu nenhlanganyelo yabo. Kodwa abazalwane bethu ubekhulekela abagulayo futhi ngiyazi kuyimpumelelo. Buso ungabunye sakhulekela abagulayo omunye ebeka izandla zabo kumunye sonke ndawonye. Ukuthi ngaleyo ndlela kubambe indawo yonke. Kodwa mhlawumbe uma uNkulunkulu ethanda ngizokumaka ekhadini uma selithumela. Sengibuya ngizothanda ukunikela cishe izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi ukukhulekela abagolayo nje futhi senze esingakwenza ngaleyo ndlela. Manje futhi ngibonga abantu ngosizo lwabo futhi. Manje ngifuna nje ukuphawula umzuzwana nje ngomlayezo wasekuseni. Akukho kungabaza, angiwuqedanga nya kodwa ngicabanga ukuthi niyaqonda. Futhi ngineqiniso nizange soze nazi ukuthi lokho bekunjani kimi ukukwenza. Manje kubukeka kulula kabi kini. Kodwa niyazi uyabona ukuthi wenzani na? Uthatha indawo kaNkulunkulu kuphumisela ukuthize. Kuthi ngaphambi kokuba ngeze lokho kwakufanele kuvele impendulo kuNkulunkulu. Futhi kwafanele ehle futhi wazikhombisa yena ngokubonakalayo futhi wanikeza isambulo. Ngakho-ke niyabo lokhu kuqondene nebandla. Futhi khumbulani ngithe lezi lokhu engikushilo eqondene nebandla kuphela. Futhi ukuze nibe nethemba futhi nazi. Lo bekuwuNkulunkulu ofanayo owasho kwemiphezulu lapho okwakungekho ngwejeje khona. Khuluma futhi usho ukuthi zizoba kuphi. Futhi zikhathi ezintathu eziqondile kwenzeka. Manje uma engakwazi ngalelo zwi elifanayo adali okuthize kungekho lapho, lokhu kuyobambisisa kangakanani ngosuku lowahlulela. Yabo abantu babelapho ukubona lezi zinto futhi bazi. Njengoba uPawulu asho ezinsukwini ezedlulayo, kona indoda eyayinayo eyawuzwa umhlaba uzamazama futhi ayilizwanga iphimbo kodwa ayibona insika yomlilo. Unganze lokuhle nokho emva kokuba sekwedlule ukubona amadoda namakhosikazi engibaziyo ukuthi bangamaKristu ngokoqobo begonana futhi bekhala. Futhi lalelani bangane, uNkulunkulu uqinise izwi lakhe ngezibonakaliso neziqinisekiso ukufakazisa ukuthi liqinisile. Izwi elikhulunyiweyo. Manje khumbulani, lokho kukhanya okwakukulelo ufu okwanikeza isambulo. Ngangi intombazanyana yami ibingitshela uSara lapha ukuthi ngenkathi leso sikole lapho eArizona sasibuka phezulu lapho esibhakabhakeni esingenamafu futhi bebona leli fu ngokuyinkinga kuleyo ntaba lehla lenyuka nomlilo onombala ophuzi usha kulo. Uthisha wawakhipha amakilasi nesikole futhi wabakhiphela ngaphambili wayesethi, senake nayibona noma yini into enjengaleya na, bukani ngendlela okuyiyo lokho lapho. Khumbulani lokho yilokho kukhanya okufanayo okunombala ophuzi okusedwaleni.
So it's the same God.
Ngakho uNkulunkulu ofanayo, isambulo esifanayo. Wathi batshele ukuba benze lokhu, ilokho engintshele khona kulokhu kusa ngakho nakho. Uma kwenzeka ukuthi umngani wami olungileyo umfowethu Roy Robertson ulalele eTucson.
Roy,
uyakhumbula ngelinye ilanga umbono owawubonile ngenkathi siphumile ezimphezu kwentaba na? Unyukela kimi ngelelo ufulela iphezulu kwesiqongo na? Weza wehla uyazi ukuthi wakutshela ini? Futhi ngakutshela kuleyondlu ngelinye ilanga na? Yilokho ke Roy, ungawusaphendi ukhathazeke ndodana, sekwedlule. Awazi nje ukuthi lokho kuchaza ukuthini. Ngumusa, uyakuthanda, nawe mthande. Ukuzithoba umsebenzele umkhonze zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Jabula, qhubeka uphile njengoba unjalo. Uma ujabule, qhubeka ngaleyo ndlela. Ungalokhu uthi wenze noma yini eyiphutha futhi njengaleyo. Qhubeka nje ngumusa kaNkulunkulu. Manje ngifuna ukukhuleka futhi ngaphambi kokuba singene ezweni. Bangaka bazongikhulekela na nje ngisuka emhlanganweni ngiye emhlanganweni nizokhuleka na? Niyazi ngithanda ukuniculela iculo elincane sonke kanye kanye ngaphambi kokuba siye ezweni. Nje ukuba ukuze sazi uNkulunkulu ukuzinikela okuncane nje. Senake nalizwa leli culo elincane, uyakunakekela ekukhanyeni kwelanga nasekudabukeni uyakunakekela. Inenekazi elincane likhuphukela upiyanini. Awosho ngifuna ukubonga lenekazi elincane futhi bengingalazi nokuthi lingubani ngenye madakazi omdikoni lapha. Phela intombazanyana kamfowethu Willa isikhulile manje yayiseyintwanyana eyayihlala edolweni lami esikhathini esingeside sedlule futhi manje isingowesifazane osemncane. Ngakho ngiyayibonga ngempela ukuthi isebenzise ithalente layo emculweni futhi manje idlala kamnandi kabi. Ungasinika indlela dade na sonke kanye kanye manje.
He cares for you. He cares for you. Let's sing it again, all together.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows, He careth for you.
Brother Dow, He does for you too, brother.
For Dow, we are going to say, now we're going to say, and I'm going to say, I'm Ngokulona umuso othandekayo ngalelini othe lincane lapha lezinto ezimbalwa engizozisho kubantu nasemuva futhi ukuthathisela kulokhu kusa ngokuba yilokho abantu abazela ukuzokuzwa ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobenza babona abantu ukuthi uNkulunkulu uyathanda futhi uyanakekela futhi bekungesemina enginikeza lokho Nkosi qinisekisiwe ukuthi bekuyiqiniso Ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uthando lwakho liyohlala njalo luhlezi phakathi kwabantu. Lobusuku ukuba nokwehlukanisa emva kwalomhlangano futhi siye emakhaya ethu ahlukene. Ukuthi nje ukusidonsa abanye ekujuleni Nkosi. Kulekela ukuthi uzobusisa laba bantu. Manje njengoba sisondela ezweni ngomkhuleko futhi sisondela ezweni elilotshiwe sicela ukuthi uzothatha lelizwi elilotshiwe futhi ulenze liphile kithi kulo busuku futhi uma sesisuka kulendlu lobusuku ukwehlukana ukuba siye emakhaya ethu ehlukene singathi singasho njengalabo ababevela e-Emmaus babekade behamba naye usuku lonke futhi belokhu bengamazi Kodwa lapho esebangenisa ngaphakathi ekamelweni ngalowo busuku neminyango yonke ivaliwe, wenza okuthize njengalokhu enza nje ngaphambi kokubethelwa kwakhe. Lokho bazi ukuthi wayesevukile futhi. Kwenze futhi lowo busuku Nkosi. Siphe khona iminyango isavaliwe neqembu lakhe elincane lapha lihlezi lilindile. Uthi baba, Nxa sesiye emakhaya ethu sizosho njengoba benza. Izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni. Sizinikela qobo lwethu nakho konke ezandleni zakho Nkosi. Yenza kithi njengoba ubona kufanele. Egameni lika Jesu. Amen.
Now, Let's get right into the service now quickly.
Manje asingene enkonzweni ngomanje masinya. Nivule manje kanye nami uma nithanda encwadini yamaHebheru.
And another
nesinye isambulo emlayezweni. Sizokhuluma imizuzwane embalwa nje kulo busuku inkosi ithanda.
And then while reading
bese ke ngisafunda amavesi amathathu okuqala amaHebheru esikhombisi lokuqala kuya kwelesithathu. Bese ke ngiphawula ngalokhu. Futhi asazi ukuthi inkosi izokwenzani. Asazi into kuphela esiyenzayo ngokukholwa nje siqaphele sikhuleke. Kunjalo na futhi sikholwe ukuthi uyokwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo bamthandayo ngoba wakwethembisa.
For this Melchizedek,
kuba uMelchizedek lo, inkosi yaseSalema, umphristi kaNkulunkulu ophezulu konke, wahlangabeza u-Abrahama ebuye ekubulaleni amakhosi wambusisa.
To whom also Abraham,
u-Abrahama wamabele kweshumi kukho konke. Yena ogama lakhe lithi kuqala kuhunyushwa kwalo, inkosi yokulunga. Bese kuba inkosi yaseSalema. Okungukuthi inkosi yokuthula sifunde sithi ukuqhubeka kancane engenayise engenanina engenaluzalo nakuqala kwezinsuku okumbe nakuphela kokuphila epha efaniswe nendodana kaNkulunkulu uhlala engumpriesti njalo njalo Sabanga ngalomuntu omkhulu ukuthi le ndoda kufanele ukuthi yaye inkulu kangakanani. Futhi manje umbuzo uthi ubani le ndoda na? Osiyazi bezenkolo ube nemibono eyehlukeneyo. Kepha selokhu kubese kuvulweni kwezimpawu eziyisikhombisa. Incwadi eyimfihlakalo ebiyimfihlakalo kithi.
According to Revelations 10
kwezambulo zeshumi lokuqala kuya kwelesikhombisa zonke izifihlakalo elotshwe kule ncwadi ebifihlakele kusukela phansi onyakeni owaguquli ifanele ikhishelwe obala ingelosi yonyaka webandla wokugcina angake waze ukuthi lokho kunjalo na njalo efanele ivezwe zonke izifihlakalo zencwadi eyifihlakalo izovulwa esithunyweni saselawudikeya salowo nyaka ukubona ukuthi kuningi ukuphikisana ngalo muntu nale ndaba ngicabanga ukuthi kusifanele ukuyibhoboza ukuthola ukuthi ubani lo manje kuneminingane imiqondo efanayo ngaye esinye sezikole yilezi okushiwoyo uyinganekwane nje wayengesoyo umuntu eqinisweni nabanye uthi ukuthi kwakungupristi lobo kwakungupristi bukamelkisedeki yilokho impela okungenzeka ukuthi yikho lokho ubambelela kangcono kulelo cala kunoma benza ngokokunye yingoba bathi kwakungupristi ungeke kwaba yilokho ngoba evesini lesine lithi wayengumuntu umuntu ngakho ukuze abe umuntu ufanele abe ubuntu umuntu hayi ngokokuma kodwa umuntu ngakho wayengesikho nje okungokokuma kobupristi kanjalo futhi wayengesiyo inganekwane wayengumuntu
is eternal.
Nomuntu uphakade. Uma ubhekisisa wayengenayise, wayengenanina. Wayengenasikhathi akaqala ngaso futhi wayengenasikhathi ake aphela ngaso. Noma wale waba ngubani usaphila nakulo busuku.
Because the Bible said here,
ngoba iBhayibheli lasho lapho ukuthi wayengenayise nanina ukuqala kwezinsuku noma akuphela kokuphila.
Ngakho
wawufanele kube umuntu ophakade. Ngabe kunjalo na? Umuntu ophakade. Ngakho kwakungaba ngumuntu oyedwa lo uNkulunkulu ngoba nguye yedwa ophakade uNkulunkulu. Manje kuTimoteo wokuqala esesithupha eleshumi nanhlanu neleshumi nesithupha uma uthanda ukufunda lokho ngesinye isikhathi ngingathanda nikufunde. Manje into engiyilwelayo eyokuthi ukuthi wayenguNkulunkulu ngoba unguyena muntu kuphela ongaba nokungafi. Kodwa manje uNkulunkulu eziguqula yena eba ngumuntu yilokho ayeyikho. Kungekho yise, kungekho nina, kungekho kuqala kokuphila, kungekho kuphela kwezinsuku. Manje siyathola embhalweni ukuthi abantu abaningi ufundisa ukuthi ubuntu obuthathu ebuNkulunkulwini. Ngakho ungeke waba nobuntu ungesuye umuntu uthatha umuntu ukwenza ubuntu. Umfundisi oyiBaptist emavikini ambalwa edlule wakhuphuka futhi kuyo indlu yami futhi wathi izothanda ukuqondisa ngobuNkulunkulu ngesinye isikhathi uma usuthole isikhathi wangibizela enhle njalo ngathi nginazo isikhathi njengamanje ngoba ngifuna ukuqonda futhi sibeka iceleni yonke enye into ukuba sikwenze. Kodwa wenyuka wathi mfowethu Branham ufundisa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa nje. Yebo mnumzane. Wathi kohle wathi ngiyakholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa kodwa uNkulunkulu oyedwa kubantu abathathu. Ngathi banumzane awukuphinde lokho futhi. Wathi uNkulunkulu oyedwa kubantu abathathu. Ngathi waya kusiphi isikole na? Niyabo. Futhi wangitshela i-college leBhayibheli ngathi bengingakukholwa lokho. Ungeke waba ngumuntu ngaphandle kokuba ubuntu. Futhi uma ungubuntu, ungubuntu obubodwa kuwena siqu sakho. Ungohlukile umuntu ongayedwa. Wayesethi awu, Nkosi yazi bezenkolo ngeke bakuchaza ngisho lokho. Ngathi kungesambulo. Wayesethi ngeke ngasemukela isambulo. Ngathi ayikho ke indlela uNkulunkulu ukuba ake afikele kuwe. Ngoba ufihliwe emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi kwembulelwa izingane. Kwembulwa isambulo. Kwembulelwa izingane zona eziyokwemukela zifunde. Udingathi bekungebekho ndlela kuNkulunkulu ukuba afinyele kuwe uzivalela wena kuye. Lonke iBhayibheli liyisambulo sikaNkulunkulu. Lonke ibandla lakhele phezu kwesambulo sikaNkulunkulu. Yikho indlela yokwazi uNkulunkulu kuphela kwesambulo. Lowo indodana eyomembulela yena isambulo. Yonke into isambulo. Ngakho okwemu ukungemukeli isambulo khona ke ngusiyazi nje wezenkolo obandayo futhi akukho themba ngawe. Manje sithola ukuthi lo muntu wayengenayise engenani na engenakuqala kwezinsuku noma ukuphela kokuphila. Awu uNkulunkulu uEnmofe. Manje izwe igama liyavela igama lesiGreki lichaza ukuguquka. Lalisetshenziswa eziguqula yena Enmofe ukusuka kumuntu oyedwa kuya umuntu oyedwa. Igama lesiGreki lapho Enmofe lichaza lalithathelwa emdlalweni wasesteji. Kothi umuntu oyedwa uguqula isihlalibuso sakhe ukumenza abe ngesinye esithize isimilo. Njengase sesikoleni maduze nje ngiyakholwa uRebecca ngaphambi nje kokuba athole iziqu babe nomunye womdlalo kaShakespeare futhi insizwa eyodwa yayishintsha izingubo zayo izikhathi eziningana ngoba yadlala izingxenye ezimbili noma ezintathu ezehlukene kodwa kunguye lowo muntu aphume ngesinye isikhathi abe yishinga futhi uma ephuma ngokulandelayo wayesengesinye isimilo. Futhi manje igama lesiGreki Enmofe uchaza ukuthi waguqula isihlabuso sakhe. Futhi lokho uNkulunkulu akwenzayo uNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu esimweni sikaBaba umoya insika yomlilo. uNkulunkulu ofanayo wenziwe inyama wakha phakathi kwethu. Enmofe wawukhipha ukuze abonwe. Futhi manje lo uNkulunkulu ofanayo ungumongweni. Wese indodana ongele hayo uNkulunkulu abathathu ezikhundla ezintathu izenzo ezintathu zikaNkulunkulu wedwa. IBhayibheli lathi munye uNkulunkulu ababathathu kodwa kukanjalo ukuthi abakwazi ungeke ukuthole lokhu uqondisiwe futhi ube noNkulunkulu abathathu. Bungasoze wakuthengisela iJuda lokho. Ngizokutshela lokho. Lona elazi kangcono liyazi ukuthi munye kuphela uNkulunkulu. Lesisani njengomfanekiso oqoshiwe uyafihla ngesifihlabuso awumboze ngaso. Yilokho uNkulunkulu akwenzile kulonyaka. Bekufihliwe. Zonke lezi zinto bekufihliwe futhi kufanele kwembulwe kulonyaka. Manje iBhayibheli lithi ziyokwembulwa ngesikhathi sokugcina. Unjengomqophi wemfanekiso egcina isinqamo sakhe somsebenzi ombozwe wonke kuze kube isikhathi asusa ngaso isiphihlabuso kuwo futhi nankoke yilokho iBhayibheli ebeliyikho. Bekungumsebenzi kaNkulunkulu obuwembozewe futhi bufihliwe selokhu kwasekelwa umhlaba. Wothi imfihlakalo yawo ekasikhombisa futhi uNkulunkulu wethembisa kulolu suku onyakeni waleli bandla laseLaodikeya wayezosusa isimihlabuso kuyo yonke into futhi sikwazi ukuyibona. Into enhle kangaka pho uNkulunkulu uEnmofe ezivihle ubuso entikeni yomlilo. uNkulunkulu uEnmofe endodaneni ebizwa ngoJesu. uNkulunkulu uEnmofe ebandlela uNkulunkulu phezu kwethu. uNkulunkulu enathi uNkulunkulu ekithi ukuze ehlisa kweNkulunkulu phezu lapho ongcwele akekho oyengamthinta. Wahlala phezu kwentaba futhi ngisho uma isilwane sithinte intaba sasifa. Sehla kuNkulunkulu futhi waguqula itende lakhe futhi ehla futhi wahlala nathi. Uba ngomunye wethu futhi sambamba kwatsho iBhayibheli. Timotheo waqala esesithathu eleshumi nesithupha uvunyiwe ukuthi inkulu imihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni waphathwa ngezandla. uNkulunkulu udla inyama. uNkulunkulu waphuza amanzi. uNkulunkulu walala. uNkulunkulu wakhala. Waye ngomunye wethu kuhle kufanekiswa eBhayibhelini. uNkulunkulu phezu kwethu. uNkulunkulu enathi manje nguNkulunkulu kithi umoya ongcwele hayi umuntu wesithathu umuntu ofanayo. uNkulunkulu wehla waba yinyama futhi wafa ukufa kuKristu ukuze ahlanze ibandla ukuze angene kolo ukuba ahlanganyele
uNkulunkulu uyayithanda ihlanganyelo. Yilokho akwenzela umuntu ekuqaleni, kwakungukuba ahlanganyele. uNkulunkulu uhlala yedwa namakherubi. Uyibhekisisa manje, wenza umuntu nomuntu wawa. Ngakho wehla futhi wamhlenga umuntu ngoba uNkulunkulu uyakuthanda ukukhonzwa. Lona impela igama elithi uNkulunkulu lichaza into ekhonzwayo. Nalokhu okufika phakathi kwethu njengetheka yomlilo, njengento eguqula izinhliziyo zethu. Lo nguNkulunkulu ofanayo owathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Unguye izolo namuhla naphakade. Manje ekuqaleni uNkulunkulu wayehlala yedwa nezingxenye zakhe, njengoba ngikhulumile ngakho kulokhu kusa, lokho imicabango yakhe. Kwangekho lutho kuNkulunkulu yedwa nje, kodwa wayenemicabango. Njengesazi esikhulu sokwakha izindlu nje, singahlala phansi emqondweni waso futhi sikudwebe esikucabangayo ukuthi sizokwakha sidale. Manje singeke sadala, singathatha okuthize osekudaliwe futhi sikwenze ngesinye isimo esahlukile. Ngoba uNkulunkulu yiyona ndlela kuphela munye ongadala. Kodwa ukuthola emqondweni wakhe azokwenza, futhi lokho imicabango yakhe, lokho izifiso zakhe. Manje ngumcabango bese ke eyawukhuluma, futhi kuba yizwi-ke ngaleyo nkathi, futhi izwi yi umcabango uma usuzwakaliswa uba yizwi. Umcabango ozwakalisiwe yizwi, kodwa lifanele libe ngumcabango kuqala. Ngakho izingxenye zikaNkulunkulu bese iba ngumcabango bese iba yizwi. Bekisisa, labo abanakho kulowo busuku ukuphila kubakade wayenaye futhi ekuye ekucabangeni kwakhe ngaphambi kokuba kube khona ingelosi, inkanyezi, ikerubi noma yini okunye, lokho ngokuphakade. Futhi uma unokuphila kuphakade, wawulokhu ukhona, hhayi ukuba khona kwakho lapha, kodwa ukubumbeka nesimo ukuthi uNkulunkulu ongenasiphelo, futhi uma engesuye ongenasiphelo, akasuye uNkulunkulu. uNkulunkulu ufanele abe ngongenasiphelo, thina singaba nesiphelo, yena ungongenasiphelo. Futhi wayengosezindaweni zonke, owazi konke, nonamandla onke. Womelekele khona-ke angebe uNkulunkulu. Wazi izinto zonke, izindawo zonke, ngenxa yokuba sezindaweni zonke kwakhe, ukuba ngowazi konke kumenza osezindaweni zonke. Ungubukhona akafani nomoya ovunguzayo, ungubukhona uhlala endlini. Kodwa ngokuba ngowazi konke, azi izinto zonke, kumenza osezindaweni zonke ngoba wazi konke owenzekayo. Ungelebikho zeze licwayiza amehlo alo anganazanga. Kuti walazi izwe lingakabi bikho ukuthi liyoxwayisa kangaki ngamehlo alo, nokuthi lali nonwali olungakanani ngaphambi kokuba kuze kube khona izwe. Lokho ukungabi nasiphelo asikwazi ukukubamba zimpondweni zethu, kodwa lo nguNkulunkulu, uNkulunkulu ongenasiphelo. Kodwa kumbula wena amehlo akho, isithombe sakho, noma ngabe wawuyini, wawusekucabangeni kwakhe ekuqaleni. Futhi into kuphela oyiyo ukuvezwa izwi, ngemva kokuba esecabangile wakukhuluma, futhi nakho ukhona. Uma kube njalo, uma wawungeke ecabangeni kwakhe, ayikho nhlobo indlela ngawe yokuba uke ube lapho, ngokuba nguye opha ukuphila okuphakathi. Ngiyakhumbula ukuthi nisifunde kanjani ibhalona, akuwe ngothandayo noma ngogijimayo, kodwa uNkulunkulu nokuthi ukumisela kwakhe ngaphambili kume kuqinisile. Wayengakhetha ngaphambi kwanoma isiphi isikhathi ukuthi ubani. uNkulunkulu uyazibusa ekukhetheni kwakhe. Benikwazi lokho na? uNkulunkulu uyazibusa. Bani oyesemumva lapho ukuba amtshele indlela engcono yokwenza umhlaba no? Bani oyengalokotha amtshele ukuthi ibhizinisi lakhe wayeliphethe kabi no? Ngelona impela izwi impela kubolwalo lizibusa kakhulu, ngihlele isambulo siyazibusa. Wembula kulowo athanda ukubembulela. Soni mpela isambulo cabo lwaso siyazibusa uNkulunkulu. Bazishayeza kanjalo-ke abantu ezintweni, futhi bagxumela ezintweni, futhi bashayeke ezintweni bengazi ukuthi benzani. uNkulunkulu uyazibusa emsebenzini yakhe. Manje simthole ekuqaleni izingxenye zakhe, futhi manje wawunaye-ke ngaleyo nkathi. Leo kathi kule kathi incwadi yokuphila ibonakala. Manje siyafunda ngapha ezambulweni zahluko seshumi nantathu ivesi leshiyagalombili. Kodwa isilo esifika phezu komhlaba ngalezi zinsuku zokugcina siyothukisa bonke labo bantu emhlabeni abamagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusakulwa kwezwe. Ucabange ngaphambi kokuba uJesu azazalwe iminyaka ezinkulungwane ezine ngaphambi kokuba afike emhlabeni. Kodwa iminyaka ezinkulungwane eziningana ngaphambi kokuba ufike emhlabeni, uJesu emqondweni kaNkulunkulu wafela izono zezwe, nencwadi yokuphila yenziwa negama lakho lalotshwa kuleyo ncwadi yokuphila ngaphambi kokutholwa kwezwe. Lelo yiqiniso leBhayibheli. Yabo, igama lakho lamiswa uNkulunkulu futhi labekwa encwadini yokuphila ngaphambi kokuthekelwa kwezwe. Wawulapho ezinekeni zakhe, awusakukhumbuli qha ngoba nje uyingxenye yokuphila kwakhe. Uyingxenye kaNkulunkulu uma uba yindodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Njengoba nje uyingxenye kayihle wasemhlabeni, kunjalo. Wiyo, isilisa sithwala okuveza umbala obomvu ezinhlayeni zegazi igazi. Futhi uma lokho sekuhambe kwangena eqandeni khona-ke uba yingxenye kayihlo. Nonyoko yingxenye kayihlo futhi. Ngakho nonke niyingxenye kayihlo, uTumo. Loko kukhiphela ngaphandle ihlelo nya ehe, impela kuyalikhipha. Unkulunkulu kukho konke indawo kuphela. Bekesisa manje ingxenye yakhe. Ngakho ke ingxenye yayikhona kuqala uNkulunkulu. Umcabango, ingxenye eqobo lwayo konke koyedwa ngaphandle kokuzwakaliswa. Wathi ke lapho ezwakalisa ngokuvela kamuva waba yizwi-ke ngaleyo nkathi.
Amen.
Wathi ukuthi ke izwi laba inyama lakaphakathi kwethu, uJohane ongcwele isahluko sokuqala nevesi yokuqala. Bekesisa, lokhu kusekuqaleni kodwa ngaphambi kokuphakade. Bekesisa, ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ngenkathi kuqala isikhathi kwakuyizwi, kodwa ngaphambi kokuba kube yizwi kwakuyingxenye, umcabango. Wathi ke uzwakaliswa, ekuqaleni wayekhona ukuzwakalisa ulizwi. Manje siyalapho uMelikizedeki ekhona. Lo yilowo muntu oyifihlakalo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu. Wathi-ke ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Ubambe lapho lokho manje. Bekesisa, ubukhona bakhe, kuqala kwakungumoya uNkulunkulu ongesiyomvelo yaseyalo mhlaba, kulungile, omkhulu ophakade. Okwesibili, uqala ukuzibumbela enyameni emzimbeni womoya obonakalayo, ubiza ngezwi umzimba. Lokhu-ke isimo ayekuso ngenkathi ehlangabezana no-Abrahama, wayebizwa ngoMelikisedeki, wayesesimweni somzimba womoya obonakalayo. Manje sizofika kulokho futhi sikufakazise emzuzwini embalwa. Inkosi Thanda, wayeyizwi. Umzimba womoya obonakalayo into wawungeke wakwazi ukuyibona, wawungaba khona lapha manje lokho ungakwazi ukubona. Fana nje, yebo, njengethelevishini. Lelo ngelinye izinga. Ithelevishini abantu bayanyakaza kuyo le ndlwana manje, bayacula. Kona imbala futhi. Kodwa iso kuphela lingaphansi kwemizwa emihlanu. Ngokuba wena kuphela ungaphansi kwemizwa emihlanu njalo. Futhi ungaphansi kuphela kwalokho ukubona okuncanyelwe ukukubona. Kodwa kukhona elinye izinga elingabonwa ngesiguqulo ngethelevishini. Manje ithelevishini ayisenzi isithombe. Ithelevishini kuphela isihambisa ngomgudu singene kugesi, bese kuthi-ke isibuko sethelevishini sisicoshe. Kodwa isithombe sikhona lapho kuqala. Ithelevishini yayilapha ngenkathi u-Adamu elapha. Television yayilapho ngenkathi uyalitshe eliyezintabeni ikameli. television ayilapha ngenkathi ujesu wasenazaretha ehamba ezingwini zasegalile kodwani kuthola manje nje babengeke bakukholwa emumva lapho wawuyobe uyahlanya ukuba utsho into enjengayo kodwa manje sekuyinto ekhona impela futhi kunjalo ukuthi ukristu ulapha izingelosi zikankulunkulu zilapha futhi ngelinye ilanga esikhathini seminyaka eyinkulungwane esikhulu esizayo kuyoba nje into yangempela kakhulu kunye le thelevishini kumbe noma yini okunye ngoba zilapha uyazembula uqobo lwakhe esimweni sakhe esikhulu salokho akushoyo njengoba yena u-Ann Moffes uqobo lwakhe phakathi ezincekweni zakhe futhi uyazifakazela manje lapha usesimweni sikamoya bese-ke eza esimweni sika-Ann
Moffes
manje wabonakala ku-Abrahama u-Ann Moffes Inkathi u-Abrahama ebuye ekubulaleni amakhosi nakho kufika uMelkizedeki wakhuluma naye ngelinye ilanga ephepheni lasetucson ngangifunde indatshana ukuthi lapho wawukhona owesifazane eshayela ehlanga ngomgwaqo kodwa ukuthi cishe amashumi amane amamayela angamashumi amahlanu ngehora futhi washayisa ikhehla ligqoke ijazi wakhala wamisa imoto yakhe waliphosela phezulu emoyeni khona impela ogwadula olusobala
And she run back
to the house. We only pay a foot in that in Gekola. Oh, where's the child? About your band to a move. Okay, backbone, I went there. But Bonnie Castle in Jesus, the more in the chasm, I don't penduga.
So they
run back to the move. We are born. Abazan by toll and down door. Babies are more jars of a poisa. I'm a poisa apum. Who's all shoulder in down? One echo modulap. Yebo, ilona lo wabo wafakaza imoto ayiqumile ishayisa indoda yaya phezulu emoyeni futhi wonke umuntu ubonile wafakazi futhi ababili noma abathathu amalodi izimoto zabo bakubona kwenzeka watholakala ukuthi eminyakeni emihlanu edlula wawukhona ikhehla elagqoka ijazi lashayiswa lafa kuyo leyo ndawo uma utshela lapha awufile Ufanele ubuye ngisho noma ngabe uyisoni futhi washulelwe ngokwezenzo ezenziwa emzimbeni. Uma le dokotho yasemhlabeni lidilizwe wazinalo elilindile. And Morphe, he little come. Manje uNkulunkulu kulesi sigaba so yilesi sigaba sokudaliwe kwakhe kamuva okwabunjwa kwaba yinyama uJesu.
From what?
Sukela enkaleni okukhulu umoya wasewehla ukuba ube yizwi uzikhipha wona izwi alikazenzi isakhulunyiwe nje and mofe amuva uba yinyama ujesu ofayo ukuza ukufa ngenxa yethu sonke thina zoni nkathi u-abrahama ehlangabezana naye wayengumelkizedeki uyazombulula lapha ukuthi zonke izingxenye ziyokwenzani ekuphekeni kokugcina yonke indodana ka-abrahama yonke indodana kayokukholwa ngokwaqobo iyokwenza into efanayo kodwa ngifuna ukuqaphela ukuthi sifanele sifike kanjani futhi siyambona embulo lapha kuruth nobhowazi njengomhlengi ongumhlobo ukuthi wayefike kanjani waba yinyama
We see the attributes.
Manje sibona ingxenye amadodana omoya wakhe awangena emzimbeni oyisimozi kodwa umzimba womoya obonakalayo.
This body is subject.
Nomzimba ungaphansi kwezwi nesibambiso ulindele isibambiso ukuguqulwa komzimba. Manje ukwehluka phakathi kwakhe nawe njengendodana. Yabo Wayekhona ekuqaleni izwi umzimba oyi-Ann Moffes wangena futhi wahlala kulokho kumuntu kaMelkizedeki waze kuthi kamuva asiphindeke sibuye sizwe ngoMelkizedeki ngoba waba nguJesu Kristu Melkizedeki wayengumpristi kodwa waba nguJesu Kristu manje wena wawedlula lokho ngoba kuleso simo wayazi izinto zonke Wena awukwazi ukwazi ukwazi lokho lokho ufika njengo-Adamu njengami wabakhona usuke engxenyeni waya enyameni ukuba ulingwe kodwa Uma lakho kuphilaza kuphilile lapha uma ledokotela lasemhlabeni kudilizwa sinalo eselivele lilindile ilapho siyakhona lelo yizwi bonake singabheka muva futhi sibone ukuthi senzeni manje asikuqondi asikaze sibe yizwi sivele nje saba ngomuntu unyama hayi izwi kodwa udibuka kwacacile ukwenza kucace soze waba yizwi ngaphande uba wakumcabango ekeleni lokho kufakazela ukumisela ngaphambili kankulunkulu yabo ngeke waba yizwi ngaphande uma ungumcabango wakafanele ubenze ekucabangeni kuqala kodwa yabo ukuze ukwazi ukumela isilingo wafanele wedlule umzimba womoya obonakalayo wafanele wehlele lapha ungene enyameni ukuba ulingwe yisono beze kuthi-ke uma konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi futhi ngiya kumvusa ngezinsuku zokugcina uyabo wafanele ube njalo kuqala beze-ke uyabo wena ngqo umuqa ovamileyo ukusuka engcenyeni kuya phambi kokuthela kwezwe igama lakhe libhalwe encwadini yokuphila yondlu beze kusukela kulokho uba yizwi umzimba womoya obonakalayo ongabonakala unyamalale useba yinyama-ke futhi babuyele emuva futhi bavuse lowo mzimba okufanayo usezimweni esikhazimulisiweyo kodwa wena wawedlula umzimba womoya obonakalayo futhi waba ngumuntu unyama ukuba alingwe yisono bese-ke uma yelidokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo eselivele lilindile asikabi nayo imizimba kodwa bukani nxa lo mzimba wemukela umoya kankulunkulu ukuphila okungenakufa naphakathi kuwe kuphosa lo mzimba ekubeni uthobele unkulunkulu haleluya ozele unkulunkulu akone angeke one amaroma esiyagelombili okuqala kanjala kuseke ukulahla kwabakukristu jesu abahambi wawenyama bahamba ngokomoya lakho lapho khona yabo lokho kuphosa umzimba wakho uthobe awudingi ukuba uthi o uma nje ngingahle ngiyeke ukuphuza uma nje ngingahle ngena kukristu nje futhi konke sekuhambile yabo ngoba umzimba wakho uthobela umoya awusezithobeli izinto zezwe zifile izono zakho zimbelwe ebhabhatizweni futhi usungowokudaliweyo okusha kukristu futhi umzimba wakho uthobela umoya uzama ukuphila uhlobo oluyilo lwempilo njengani besifazane enizitsho ukuba ninomoya ongcwele futhi niphume lapha futhi niqoka izikhindi nezinto beningakwenza kanjani na ungakwenza kanjani umoya kankulunkulu phakathi kuwe ukuvumele wenze into enjalo na nje kungeke kwaba njalo impela kungeke akasuye umoya ongcolileyo ungumoya ongcwele bese kuthi-ke nxa uzuthobele lowo moya kuphosa bonke ubuwena ekuthobeleni lowo moya futhi lowo moya awulutho ezweni kuphela uyilelizwi imbewu elibonakalisiweyo noma liphilisiweyo haleluya lenziwe laphila futhi ngenkathi ibhayibheli ithi ungakwenzi lokhu lo mzimba wokushesha uphendukela kuwo akukho umbuso futhi kuyini na isibambiso sakuvuka lo mzimba uyavuka futhi ngoba uzumvele uqalile wake wathobela isono futhi udaka nokonakala kodwa manje usunesibambiso usuphendulwe ngokwezulu manje lezo sibambiso ozongena ngaso ohlithweni sibambiso umuntu ogulayo elelefa ungasazele lutho kuphela ukufa yilokho kuphela okungenzeka sengike ngababona amatunzi abantu sebedliwe ngumdlavuza nesifo sofuba futhi ngababona labo bantu isikhashana emva kwalokho bephile futhi beqine esisaka ngokuphelele uma kungekho kuphulukisa kankulunkulu khona-ke akukho ukuvuka ngoba kuphulukisa kankulunkulu kuyisibambiso sokuvuka amen niyazi ukuthi imali eyisibambiso yini anazi na idiphozi yalinyazwa ngenxa yezibambeko zethu ngemivimbo yayo siphiliswe thina bekesiza ukuthi kumangalisa kanjani siyamthanda manje lo mzimba uthobela umoya asikangeni nokho esimweni sezwi kodwa sisesesimweni senyama kodwa sithobela izwi
Death in the flesh.
Ukufa enyameni kuyosisa lapho.
Just the same thing.
Into efanayo nje, cabanga ngengane encane. Ungajata owesifazane. Akuyandaba ukuthi mumi kangakanani. Uma ekhulelwe futhi elungele ukuba ngumama kaphela ngaphambi kokuba leyo ngane izalwe, angikatshali ukuthi owesifazane unoyaka kangakanani uba nomusa ngempela. Khona ukuthize ngokuzwakala kwakhe, ukubonakala kungukumesaba uNkulunkulu, ukubona umama omncane elungele ukuba ngumama ngengane. Kungani na? Lo mzinjana manje usuke ungakaphini nokho, yabo, okuyiyona nto oyiyo inyama nje nemisipha, lokho kugcuma okuncane, lokho imisipha nje edlukuzekayo.
But when it comes forth from the womb,
kodwa uma sewuphuma esizalweni, uNkulunkulu uphefumulela umoya wokuphila kukho, bese ke ikhala kakhulu.
Yabo,
njengoba nje, njengoba impela kukhona umzimba wempilo obumbekayo, ukhona umzimba womoya ozowemukela ngokushesha nje uma ufika lapha.
Bese,
baba ubuda zala ngakusha, wakwenza zulwini. Uma ingane engumoya kuKristu.
Futhi manje ke,
uma le ngumoya enyama isiwa, ukhona umzimba wemvelo. Umzimba womoya obonakalayo, umzimba owenziwanga ngezandla, awuzalwa nangowesifazane esiya kuwo. Beze lowo mzimba ubuye, beze kuthatha umzimba okhazimulisiweyo.
That's the reason Jesus died.
Jesus, when he died, he said, "I saw a queen get up, but he was shamefully
turned back into that theophany."
Abuya wange na kulo mzimba omoya obonakalayo.
Oh, marvelous!
Oh, kuyamangalisa. Akabonga uNkulunkulu. BaseKorinte besibili esihlanu elokuqala, malo mzimba wasemhlabeni udilizwa itokodo lasemhlabeni sinelinye. Yabo, siledlulile lelo ukuba sivele kuNkulunkulu ngqo. Ingxenye ukuba sibe inyama, ukuba silingwe, futhi sivivinywe ngesono njengoba kwenza uAdam.
But when testing of his word,
kodwa labo kuvivinywa kwezwi lakhe sekwedlule, khona-ke sikhushulelwa kulo mzimba owalungiselelwa thina ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Yizwi lapho ezalekayo ukuba sifike ngokuzungeza ngqo phansi lapho ukuba silingwe futhi sivivinywe. Ngoba sasifike ngokwedlula kulokho, kwakungabe bikho silingo, sasiyokwazi zonke izinto. Yingalezo zizathu uJesu wayazi izinto zonke ngoba wayeyizwi ngaphambi kokuba abe yinyama. Bese siba yizwi-ke.
Here we are formed to the
lapha sibunjelwe emfanekisweni wezwi ukuba sibe ngumhlanganyeli wezwi. Sizodle ngezwi ngokumiselwa ngaphambili selokhu kwaba sekuqaleni. Uyayibona leyo tatsana yokuphila owawunayo kuwe kusukela ekuqaleni, ngenkathi uqala uhambo lwakho. Abaningi benu bangakukhumbula, wajoyeleli bandla futhi wajoyela lelo bandla, wawuzama leli nalelo, akukho kwenelisayo kunjalo. Kodwa ngelinye ilanga wavele nje waqonda kunjalo. Ngobunye ubusuku ngangifundisa ndawo ndawo, cabanga ukuthi kwakungaphandle eCalifornia noma eArizona mayelana ngikholwa ukuthi sengake ngayixoxa indetshana lapha mayelana nendoda ibeka isikhukhukazi futhi sasineqanda lokhozi phansi kwaso. Futhi lapho lolo khozi selukhanyiselwe lwaluyinyoni ebukeka iy'nqaba kabi lawo machwane asake ayibona. Kodwa lwahambahamba lwalulubi phansi kwawo. Ngoba nje lwalungaqondi ukuthi leso sikhukhukazi sasizokukuza kanjani futhi siphande kuleyo nqwaba yomquba futhi ludle lwalungayitholi inhloso. Sasithi woza ngapha uzintike sithandwa. Kodwa lwaluwukhozi nje, lwalungadli kanjalo, kwakungesikho ukudla kwalo. Ngakho sasibamba izintethe nokunye, uyazi futhi sibize amachwane amancane futhi onke lawo machwane amancane ahambe nawo, ahambe kukuza futhi adle. Kodwa ukhozi oluncane nje lwalungakwazi ukukwenza, kwakungabukeki kukahle kulo. Ngakho ngelinye ilanga unina wafika eluzingela. Ulwalu sizwa lezo sikhukhukazi sikukuza, lwaluzama ngamandla alo onke ukukukuza kodwa alukwazanga ukukwenza. Lwazama ukutshiyoza njengechwane kodwa alukwazanga ukukwenza. Niyabo lwaluwukhozi, lona kuqala nje lwaluwukhozi. Lwaka yuselwa nje phansi kwesikhukhukazi. Lokho kufana namalunga amanye amabandla. Onke lokho akube ngalendlela okuyiyo maya nokunye kokubeka kunjalo. Kodwa ngelinye ilanga unina wandiza ngaphezulu futhi wamemeza kakhulu. Nakuqonda. Ngakho kwenzakala kahle ngayo. Alukho kwasekudaleni.
That's the way it is with a
God. Oh, man.
Oh, man.
Oh, the kids are going to be a sweet clubber teen. You're not going to have a magnet of money in Ganga and Santa. I was who suicides girls on Chabatin.
Your mammy said, son,
Mama, tell her what in daughter, Tuma, who goes, and you end up in corner. What in Ma, and you guys and two men, what out, Tuma, who goes, was a Kalen, I'll say like one. Akolweza ukuma kwalo kwaqala kwalwaza lobhakuzi zabaphikwalo alwangenza kahle kangako kodwa lwasuka emhlabathini.
That's why we do weeks.
Ilo ndlela tsenza ngayo semukela uNkulunkulu ngokukholwa ngezo lathi we.
Ukhona
kuphakathi lapho. Ileko kuphila kuphakathi. Wameselwa ngaphambili kukho. Inkulu walo nogogo walo babeyizinkozi walukhozi kusukela le emuva.
Eagle don't mix with other things.
Ukhozi luhlanganisi nezinye izinto. Alusikho kuzelwa izinto ezingafani ngohlobo qhabo olukhozi. Bese emva kokuba usuqondile lona impela izwi likaNkulunkulu ukuthi lalo ukudla kwakhozi khona ke wayishiya enye into. Manje ke usubunjelwe emfanekisweni ophilayo kaNkulunkulu ophilayo wezwa emzimbeni womoya obonakalayo wakho. Uma lo mzimba wasemhlabeni udilizwa sinawo olindile. Wena uthi ngabe kunjalo mfowethu phela mina? Ulongele ake thathe izinkozi ezingathi zimbili futhi sizibuke imizuzu embalwa. Ukhona igama indoda igama lingumose wonke umuntu uyazi ukuthi umprofeti ubizwa ngokhozi eBhayibhelini. Ukhona umprofeti ogama lingumose kulingelengilanga uNkulunkulu wambiza futhi akangamvumela awelele ezweni futhi wafela edwaleni elingelo zamthatha azihamba naye zambela. Awukona enye indoda ukhozi ayithengekanga ngisho nokuthi ize ife yavele nje yahamba yawela eJordani noNkulunkulu wathumela inqola phansi futhi lenguwe yenyama yayiwisa futhi yaya phezulu yabamba umkhomelo wanguna phakade.
800 years later
yemakhulisha kalombile eminyaka kamuva etabanye khuqulwa isimo nakho kumilawo madoda amabili. Umzimba kaMose wase wabola amakhulu eminyaka kodwa lapha wayethe siboyene ezingaba ukuthi waze kwathi ngishono Phethu noJakobe noJohane bamqonda. Amen. Uma yedokoza emhlabeni lidilizwa, uma uyingxenye yokumbezwa uNkulunkulu abemhlabeni unomzimba olindile emva kokushiya lelizwe. Abe lapho bebentabeni oguqula isimo emzimbeni womoya obonakalayo wabo ngokuba babe ngabaprofethi eleza kubo izwi.
Also
futhi akesibhekisise omunye umprofeti ngesinye isikhathi ogama linguSamueli. Wayeyindoda enkulu, wayefundise u-Israyeli, wabatshela ukuthi abafanele ukuba babe nenkosi. Wathi sengaye ngayitsho yini into eyodwa kini egameni lenkosi angafezeka na? Bathi qhabo konke obuhlala ukutsho egameni lenkosi kuyafezeka.
Ayengumprofeti
futhi wafa. Cishe eminyakeni emithathu noma emine kamuva inkosi yangena enkathazweni. Lokho kwakungaphambi kwegazi kaJesu Kristu ukuba lize lichithwe. Waseparadise. Futhi umlumbikazi wase-Endori wabiza omunye ukuba afike futhi athuthuze uSawuli. Futhi ngenkathi umlumbikazi embona emile wathi, ngibona uNkulunkulu evuka emhlabathini. Kodwa emva kokuba indoda yathe yafa yembelwa futhi yabola ethuneni. Laba yami lapho kulomgede igqoke ingubo yayo prophethi futhi yayisenako ingumprofethi. Amen. Ngokuba wathi ungibizeleni ngize ekhumuleni kwami lokhu usuyisitha kuNkulunkulu na? Qaphele prophethi usaza busuku isikhathi uzoba nami. Wathi lokho engumprofethi nakuba wayesehambile kulomzimba yabo wayesefike lapha futhi wayeyicayela lozwi. Futhi wangena ephuma ekuphileni kwenyama wabuyela emzimbeni olungiselwe yena ngaphambi kokuthekelwa kwezwe. wangena emzimbeni omoya obonakale wawuyizwi. Thola ayalapho ke onke amakholwa uma sisuka lapha bese kulezo simo iveli ke ngaleyo nkathi iyasuswa. Niyabo uyizwi futhi uma ungena phakathi lapha njengenganyana njengoba ngishilo esikhashaneni sedlule. Manje bhekisisa, mangadunisa uNkulunkulu ngalezi zimpawu ezivululayo ngumkhuleko wami ukwazi lezi zinto. Manje isambulo sangeqiniso sikaMelchizedek siba sobala. Yini, wayenguNkulunkulu izwi ngaphambi kokuba abe yinyama, uNkulunkulu izwi. Isizathu, wayefanele abe njalo, akekho omunye owayengaba nokungafi njengaye. Yabo ngakinobaba nomama wawunaye nawe futhi uJesu wayenobaba nomama kodwa le ndoda yayingenayise noma ingenanina. UJesu wayenesikhathi aqala ngaso le ndoda yayingenaso. UJesu wanela ukuphila kwakhe le ndoda yayingenakukwenza ngoba yayingukuphila futhi yiloo muntu uqabalo wakhe ngaso sonke isikhathi. Ngiyethemba uNkulunkulu uyanembulela khona lowo muntu uqobo lwakhe ngaso sonke isikhathi. Bekesisa isiqu sakhe inkosi yokulunga. Manje amaHebheru esikhombisa elesibili inkosi yokulunga nenkosi yokuthula ungamakhosi amabili. Manje qaphela amaHebheru esikhombisa elesibili inkosi yokulunga futhi inkosi yokuthula ngamakhosi amabili lapho. Manje selokhu efike enyameni futhi umzimba wakhe wemukelwe phezulu yezambulweni zabasho amabili nanye eleshumi nesithupha ubizwa ngokuthi inkosi yamakhosi uyiwonke amathathu kayanye. Ndiyabo inkosi uNkulunkulu, inkosi umzimba womoya obonakalayo, inkosi uJesu, uyinkosi yamakhosi. Uhlangene konke njengomphefumulo nje umzimba nomoya, konke kufike kwenze ukukodwa. Futhi ngubaba, owaye ngokuqala, indodana nomoya ongcwele, moya. Inkosi yokulunga, moya oyingxenye umzimba womoya obonakalayo, inkosi yokuthula, umzimba womoya obonakalayo.
And in flesh he was king of kings.
Futhi enyameni wayeyinkosi yamakhosi yena lo muntu. Kanti umzimba womoya obonakalayo uMose wambona Exodus 33 elesibili wayengumzimba womoya obonakalayo. Mose wayefuna ukubona uNkulunkulu wayesala izwili iphimbo lakhe wamuzwa ekhuluma naye wambona esahleni lapho njengansika yomlilo enkulu. Futhi wathi ngubani wena na ngifuna ukwazi ukuthi wena ungubani. Mose wathi ngizobeka uma uzongivumela ngikubone ngingathanda ukubona ubuso bakho. Wathi akekho umuntu ongaboni ubuso bami. Wathi ngizobeka isandla sami phezu kwamehlo akho futhi ngizowedlula futhi ungawubona umhlane wami kodwa hayi ubuso bami. Yabo kodwa ngenkathi enze njalo kwakungumhlane womuntu kwakungumzimba womoya obonakalayo. Manje ke izwi elafika kuMose nginguye lelo kwakuyizwi. Izwi lafika kuMose ngesimo sentsika yomlilo esihlahleni esikhuthayo unginguye njengegama elivele esayensini yezenkolo elivele emzimbeni womoya obonakalayo njalo ngexolisa. Wafika ku-Abrahama njengendoda phansi kwesihlahla som-oki. Manje buka lapho. Nakho kufika indoda ku-Abrahama amathathu futhi yahlala phansi kwesihlahla som-oki omathathu. Ulibhekisisa emva kokuba isikhulume no-Abrahama.
Abraham being the one
uyafikelani na uAbraham ayenguye odezethembiso nomlayezi wendodana ezofika kanti futhi wayeyizwi nomprofethi likaNkulunkulu oyethemba izwi likaNkulunkulu ibiza noma yini ngokuphambene sengathi yayingaphambene. Niyabona ukuthi izwi liphelele kanjani na izwi lafika kumprofethi. Niyabo wawukhona uNkulunkulu emzimbeni womoya obonakalayo. IBhayibheli lathi izwi lifika kumprofethi futhi nathi izwi nalisemzimbeni womoya obonakalayo. Manje wena uthi kwakunguNkulunkulu lona u-Abrahama wathi kwakunguye wathi igama lakhe lalithiwa wambiza ngo-Elohim. Manje ukwelezi sokuqala uyathola Ukaleni uElohim wathi lamazulu nomhlaba. Ukalesisi weshumi neshaka lombili. Sithola ukuthi uAbrahama wabiza lo muntu owahlala lapho futhi wakhuluma naye. Futhi wayekwazi umtshela izifiso zenhliziyo yakhe. Wamtshela ukuthi uSara wayecabangani emva kwakhe. uAbrahama wathi nguElohim. Wathi simweni somzimba womoya obonakalayo. Ngiyakuthola na. Lomzane emba manje sithola ukuthi wayesesimweni somzimba womoya obonakalayo ngaleyo nkathi. Wambiza ngenkosi uNkulunkulu uElohim. Manje kuGenesis weshumi neshagalombili sithola ukuthi lokho kuyiqiniso. Manje bhekisisani u-Abrahama. Awukhona amathathu awo endawonye. Kodwa ngenkathi u-Abrahama ehlangana namathathu wathi, Nkosi yami. Kodwa lapho uLoti ezandla eSodoma amabili awo ehlela lapho, noLoti wabona amabili awo eza futhi wathi makhosi ami. Yabo kwakuyini indaba na? Indawo yokuqala uLoti wayengesoprofeti kunjalo. Kumbe kanjalo futhi wayengesiso esithunywa sehora. Ngakho wayengenasambulo sakhe. Unjani impela? Uloti wayengawabiza ngamakhosi. It doesn't now. Wayengalokho ethe makhosi. Kodwa akunandaba ukuthi uAbrahama wabona mangaki. Kwakuselokho kuyinkosi eyodwa. Nango uNkulunkulu. Lona kwakunguMelchisedek. Bekusisa. Emva kokuphela kwempi, uMelchisedek wemukanisa umntwana wakhe onqobile isidlo. Ucabange lokho. Ingceke yakhe uQobo. Manje sifuna ukubona lapha efanekisweni lapha ngokuthi okubonwayo isidlo. Emva kwempi wanikela ngawo uQobo ngoba isidlo siyingxenye kaKristu. Kodwa emva kokuphela kwamzabalazo, emva kokuba usubhaxabuliwe, ngoba ngaleyo nkathi ke lapho suhlanganyela khona noKristu, ube yingxenye yalabo ubukhona. Ngiyathola na. UJakobe wabamba nawo ubusuku bonke futhi akamdedelanga waze wambusisa kunjalo. Walwela ukuphila futhi emva kokuphela kwempi khona-ke uNkulunkulu ukunika ubuyena leso isidlo sakhe seqiniso. Isinkwa esincane nesinkwa esilucwecwana esindilingana nje simele sona. Awufanele usithathe ngaphandle uma ubambane nakho wase uba yingxenye kaNkulunkulu. Kumbola, ngalesi sikhathi isidlo sasingakaze simiswe. Sasingakaze kwaze kwaba ngaphambi kokufa kukaJesu Kristu, amakhulu ngamakhulu ngamakhulu eminyaka kamuva. Kodwa uMelchisedek, emva kokuba umntwana wakhe uAbrahama esezuze umnqoba, uMelchisedek wahlangabezana naye futhi wamnika iwayini nesinkwa, ekhombisa ukuthi emva kokuba le mpi yasemhlabeni siphelile. Siyohlangana naye emazulwini beze sithatha isidlo futhi kuyoba isidlo sakusihlo somshado. Angisayi kuphinde ngiphuze komveni noma ngedle isithelo ngize ngisidle futhi ngisiphuze nani kabusha embusweni kababa wami. Ngabe kunjalo na? Bekisisani futhi uMelchisedek wahamba kuhlangabezana no-Abrahama ngaphambi kokuba abuyele ekhaya. Mfanekiso omuhle angaka lapha pho esinawo. uMelchisedek ehlangabezana no-Abrahama ngaphambi kokuba abuyele ekhaya emva kwempi. Hlangabeza uJesu emoyeni ngaphambi kokuba sifike ekhaya. Kunjalo abaseThesalonika besibili basitshela lokho ngokuba simhlangabeza emoyeni. Mfanekiso omuhle kaRebeka ehlangabezana no-Isaka endle ngokushona kwelanga. Sihlangana naye emoyeni. AbaseThesalonika besibili basitshela kanjalo ngoba thina sisekhona sisasele asikubandulela noma sibavimbela abaleleyo ngoba icilongo likaNkulunkulu liyakukhala abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Thina sisekhona sisasele siyakushitsho kanye nabo hlangabeze inkosi emoyeni phelele yonke le mfanekiso. Ngakho-ke umzimba womoya obonakalayo uma ufile futhi wangena kulowo mzimba womoya obonakalayo kwenzekani na? Umzimba womoya obonakalayo uze emhlabeni ukuzothatha umzimba ohlengiweyo. Kodwa uma ulapha emoyeni uthatha umzimba ukuba uhlangabezane nomzimba womoya obonakalayo. Nakho lapho khona futhi utwitwe futhi uhambe uhlangabeze inkosi emoyeni. Bando melikizete kuphela uNkulunkulu. Manje siyabona lapha ngithobala ifihlo esiphelele ezimpilo zethu hambweni nokufa nokuthi siyakuphi emva kokufa kwethu. Futhi ukumiselwa ngaphambili kuhlezi obala lapha manje lalelani njengoba sifundisa lokhu kakhulu.
The stages of the
Zigaba ze zenhloso yaphakade ayenayo efihlweni yakhe manje thembulile bekisisani isekhona izigaba eziya ekupheleleni njengoba nje ehlenga izwe indlela ayifanayo ahlenga ngayo ibandla lakhe uhlenga abantu ngezigaba ezintathu manje buka esokuqala ngokulungisiswa njengokwasho umyayelwa uLuther esesibili ukungcweliswa njengokwasho umyayelwa uWesley
Baptism of the Holy Ghost.
That's right. Then comes unjalo. Bese ke kufika uThwito. Manje izo wathi kanjani izo lo?
The first what he did?
Isokala akwenzayo ngenkathi lona, waligeza walikhuculula empaphadizweni wamanzi kunjalo. Waseke eyocothisela ngegazi lakhe livele kwamalweni, waselingcwelisa walibiza ngelakho qo. Manje ke wenzani no? Njengoba akebhula lonke izwe lafuluka kuwe, wayeselungisa kabusha yonke into ngompaphadizo oshisayo kamoya ongcwele, uyolungisa kabusha futhi izwe. Futhi liyoshintshwa lonke ngomlilo futhi lihlanze onke amagciwane izigidi zamamayela akuphakama yonke into yohlanzwa bese ke kubakhona izwi lelisha nomhlaba omusha njengoba nje wesidalo esisha kuKristu Jesu uma umoya ongcwele ukubamba yabo nakho lapho khona yonke into icace bha yonke into isebuthathwini ukuzalwa ngokwemvelo kusebuthathwini Yini into yokuqala eyenzekayo kwesifazane iba nengane na? Yini ebhobokwa kuqala na? Amanzi. Yini ebhobokwa ngokulandelayo na? Igazi. Yini okulandelayo okwenzekayo na? Ukuphila. Amanzi, igazi, umoya. Kwenzekayo esithonjeni na? Siyabona. Yini into yokuqala na? Uhlanga. Yini okulandelayo na? Intshakaza. Yini okulandelayo na? Yikho bese ke uhlamvu luphuma kulo. Zikaba nje ezintathu zaso ukuze kufike ohlambini kunjalo impela. UNkulunkulu uqinisekisa lokho, lokho bekuhlala njalo kuqinisile. UNkulunkulu uqinisekisa ukuthi kuliqiniso. Kombisa ngokuthobala omiselwe ngaphambili, uye kuphela onakwayo ekuhlengweni. Nikuthoyena, ake ngikusho lokho futhi. Omiselwe ngaphambili, uye kuphela onakwayo ekuhlengweni. Abantu bangahle benze ufanayo bacabanga ukuthi bayibo kodwa kuhlengwa kwangempela yilabo abamiselwe ngaphambili ngoba lona impela igama ahlengala ichaza ukubuyisa ihlenga into okuhlenga noma yini kungukubuyisela endaweni yakho yakuqala haleluya
Ngakho
ngomiselwe ngaphambili kuphela oyobuyisa ngoba abanye abavelanga lapho. Yabo buyisa. Ngoba kuba phakade kanye naye ekuqaleni. Kumila phakade owawunakho umcabango wakhe walokho owawuyikho. Ubela wayefuna wena ukuba wayefuna mina ukuba ngibe epulpita ke sisho njalo. Wayefuna wena ukuba oqale esakwethu kulowo busuku. Kona ke sisebenzela intshatho yakhe yaphakade. Kulo oshayike kuphela uza emhlabeni ukusebenzela inhloso yakhe. Ngabe kunjalo na? Ngokungeni. Emva kokuba sekuphelile, kubuyiselwa esimweni esikhazimulisiweyo. Sekuvuthiwe futhi kubuyiselwa emumva futhi. Akubangalithi uPawulu athi ngenkathi bakha isibhuku ukuba bamgencele kuso bamsuse ikhanda lakhe. Wathi, kufa, nobudozi lwakho na, othuna, ngoba ukunqoba kwakho na.
But thanks be to God.
Ngoba mara bago uNkulunkulu osinika ukunqoba. Wathi kuba ngitshela ukuthi kukuphi lapho ongangeza ngiphongoloze khona.
Please tell me how you going to hold me.
Tuna, ngitshela ukuthi uzongibamba kanjani? Ngokuba ngingono ukuphila okuphakade. Amen. Wakuqonda. Ngoba choko ithola akukho okwakho ungambamba.
And nothing can hurt us.
Fode akwaka kungasilimaza. Sinokuphila okuphakade. Waqonda ukuthi wayebusiswe ngokuphila okuphakade njengecotsana lezolo nje uma ngiqonda le angazi kakhulu kangako ngezinto ezingumsuka wemvelo kodwa lifanele ukuthi lingu ngokujiya komswakama noma umoya owemboze umhlaba jikelele kodwa nxa ubusuku bubanda futhi kube emnyama liyawa emazulwini futhi liqathakele emhlabathini Lewa livela ndawo ndawo. Kodwa ngokusa okulandelayo ilanga lingakaphumi ilele lapho umfo omncane egodola kodwa ake nje kuphume ilanga kaphela liyakhazimula. Liyajabula ngani na ilanga lizolibiza libuyele khona lapho livela khona futhi kungaleyo ndlela ngobuKristu. Haleluya! Siyazi nazi hamba siyongena ebukhonyeni bukaNkulunkulu. Akutenze phakathi kade kuyasitshala ukuthi sivela endawo ndawo futhi sibuyela emuva futhi ngalawo mandla asidonsayo. Iconsakalezolo liyamenyezela futhi likhazimule futhi limemeze ngoba liyazi ukuthi livela phezulu laphaya nalelo langa lizolidonsela emuva ngqo lenyuke futhi. Kodwa umuntu oyingxenye kaNkulunkulu ozala ngoNkulunkulu uyazi, haleluya, xa efika ekuxhumaneni nendodana kaNkulunkulu uzodonsela phezulu esuka lapha ngolunye usuku. Ngokuba uma ngiphakanyiswa mina emhlabeni ngiyakubadonsela bonke kimi. Amen. Manje bhekezisani, manje sibona uMelkisedeki nokuthi kungani uMaria wayengesuye unina. Yengalezo sizathu ambeza ngomame, hayi umama.
He had no father, for he was.
Wengenayise, ngokuba wenguyise. Uyise onguna phakade abathathu koyedwa.
He had no mother.
Wayengenanina impeka. Wayengenayise, ngokuba wenguyise.
As a poet said one time, speaking.
Njengombhali izinkondlo wake washo ekhuluma ngokuthutha okukhulu kuJesu.
He said, I am the spirit.
Wathi ngimoya wakhuluma noMose. Esathele sibuthaza somlilo.
Yonkulunkulu
kaAbraham, inkanyezi yokuze ekhazimulayo.
I'm
Alpha, Omega, ukuqala kusukela ekupheleni.
I am the whole creation.
Wakudaliwe konke noJesu yilona gama kunjalo.
Oh, who do you say that I am?
Oh, lethi ngingubani futhi mbathe ingave laphi?
Do you know my father?
Yabazi baba wami noma ningalethi igama lakhe na, hallelujah.
That's the father's name. I come in my
father. Lelo igama likaYise, yebo, ngizale igama likababa wami futhi ningamukelanga.
Sure.
Yabo impela. Unguye izolo namuhla laphakade. Futhi lo Melkizedeki wase eba inyama.
He revealed himself as
azembola njengendodana yomuntu ngenkathi efeli njengoprofet.
He come in three names.
Uyangabagama amathathu endodana. Ndodana yomuntu.
Sinakunkulunkulu
sikhatha vite ukathi elapha emhlabeni wayindoda ugcwalisa umbhalo. Mose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti njengami.
Ngakho
wayefanele afika njengoprofeti.
Azange
neze athi ngiyindodana kaNkulunkulu, wathi ngiyindodana yomuntu. Uyayikhoya indodana yomuntu na? Sizathi lokho ayefanele afakaze ngakho ngoba yilokho ayikho. Manje ofe ngelinye igama lendodana. Ndodana kaNkulunkulu engabonwayo moya. Kodwa uma ese uyabona uje kaGata Vetha ukuba hlale esandleni sakhe sobukhosi.
Manje
kade lapha futhi waba yinyama wayebizwa ngokuthi ndodana yomuntu. Manje wazazisa kanjani yena ezweni njengendodana yomuntu? Umprofeti na?
One day I was told a story.
Ngelinye ilanga ngangixoxa indaba kaPetro noAndre umfowabo. Babengabadobi nowese wabo uJona wayeyikholwa elikhulu elidala. Ngelinye ilanga bathi wahlala phansi ngaseceleni kwesikebhe bathi, madodana, niyazi ukuthi sikhuleke kanjani ngenkathi sidinga izinhlanzi babengabadobi abathengisayo. Wathi, sethembe uNkulunkulu uJehova ukuba siphile. Kodwa sengugile manje ngeke ngahlala nani isikhathi eside kakhulu bafana. Kodwa bekuthi njalo njengawo onke amakholwa eqiniso ngibeke isikhathi lapho lowo Mesiya eyofika khona. Sibele nazo zonke izinhlobo zabamanga kodwa uyeze wangempela ngolunye usuku. Ngowathi nxa lo Mesiya efika angifuni ubani nabafana nidukiswe.
Lo
Mesiya ngeke nje abe usiyazi wezenkolo, uyoba ngumprofeti. Ngoba umprofeti wethu Mose esimlandelayo washo manje noma yebo umJuda uyomkhola umprofeti wakhe ufundiswa ukuba akwazi lokho. Futhi uma umprofeti etsho noma yini enjalo khona ke lelo iqiniso. Kodwa uNkulunkulu wathi uma ebakhona phakathi kwenu ongomoya noma umprofeti, mina inkosi ngiyakuzibonakalisa kuye. Futhi akushoyo ukufezeke khona ke muzweni mesabi. Kodwa uma kungenzeki khona ke ningamesabi hlobo, niyabona. Ngakho lokho wawungukuqinisekiswa kumprofethi. Ngakho Mose ngempela wayengumprofethi oqinisekisiweyo. Kuthi wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvuza phakathi kwenu bazalwane benu umprofethi onjengami. Kuthi wonke lowo ongaye kumuzwa uyakunqunywa phakathi kwabantu. Wathi manje bantwana khumbulani lokho njengamaHebheru sikholwa abaprofethi bakaNkulunkulu abaqinisekisiweyo. Manje lalesisane ningakukhethi. Kuthi wathi nxa umesi efika niyakumazi ngokuba uyakuba ngumprofethi mesiya. Manje bathi bese kuyiminyaka engamakhulu amane singenamprofethi selokhu kwaba ngumalaki kodwa uzoba khona. Elinye ilanga emva kokufa kwakhe iminyaka embalwa indodana yakhe uAndreya wayezishayelwa umoya ezansi ngasogwini. Kuthi wezwa indoda yasendle ephuma ehlane ithi lo mesiya umi phakathi kwenu manje. Lelo khozo olukhulu olwavukayo ngale hlane futhi lwandizela phezu kwalapho lwathi uMesiya uphakathi kwenu njengamanje. Asikamazi lokho kodwa umphakathi kwenu ngizomazi ngoba ngizobona isibonakalezo sivele ezulwini. Ngelinye ilanga wathi lapho yabheka iwundi kaNkulunkulu yayisusa isono sezu. Yasuka ihamba yahamba le ndoda ukuyobiza umfowabo yathi Simoni ngifuna uze ngapha sesimtholile uMesiya. Oh, suka lapha Andrea. Wazi kangcono kunalokho. Oh, ngiyazi kodwa lokho leyo ndoda yehlukile. Iphi yona na? Ingabe ivelaphi na? Jesus wase Nazareth. Lo mncane umuzi omubi na ngani ubengeka vele kwembi indawo engcole njengale. Wena woza nje ubone. Ekugcineni wamncenga kuba ehle ngelinye ilanga. Ngakho ngenkathi efika phambi kwalowo Mesiya uJesu emi lapho ekhuluma nabantu ngenkathi ekubuka phambi kwakhe wathi igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJona. Lokho kwakwenza wazithola izihluphelelo kuwo umbuso ngani na wazi ukuthi leyo ndoda yayingamazi kuthi imaze kanjani nalowo baba omdala obesema uNkulunkulu owayefundisile ukuthi ukhola kanjani uMesiya na. Awukhona indoda eyayimlapho egama linguFilipu. Wo wachubachuba ngempela wayazi enye indoda ekade ifundisisa iBhayibheli kanye nayo yasuka yahamba yazungeza iguma futhi yamthola phandle lapho esichobeni sakhe semithi yeminqumo. Wayekuqephatha ekhuleka babekade beningwaba yezifundo zeBhayibheli ndawonye. Ngakho ephuma lapho futhi wathi emva kokuba seqedile ukukhuleka wathi woza ubone ukuthi ubale simfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa ingumesiya simfunayo. Manje sengathi ngiyamuzwa uNathaniel ethi manje Filipu awukhalakathelanga ukhalakathelile na? Oh pa lutho. Manje ake ngikuxoxele uyazi besifundisisa iBhayibheli ndawonye kuthi umprofethi wathi besiya uyoba yini na? Ngumprofethi yomkhumbula lo wayabdoba mdala owathi ngakuye inhlanzi owayengenayo imfundo enele ukuba asayine igama lakhe obizwa ngoSimoni na? Yep, mhm. Uyakubuka futhi uyazi ukuthini? Lo Jesu waseNazaretha umtshela igama ukuthi igama lakhe uSimoni. Washintsha igama lakhe laba nguPetru okuyitshe encane futhi wamtshela ukuthi uyise ungubani. Oh, wathi angazi. Ikhona into eke engavele eNazaretha na? Wathi asiwaxoxi ngakho, woza nje ubone. Ngumbono omuhle lowo, woza ubone. Ngakho naku ufika uFilipo ekhuphula uNathaniel. Wothe zakubukile uJesu mhlawumbe emile ekhuluma mhlawumbe ekhulekela abagulayo empeni omkhuleko. Wothe zakubukela lapho owawukhona khona uJesu. uJesu wambuka ngazonke wasethi bheka umIsrayeli ongakokhohle sokuye. Manje wena uthi awu kwakuyindlela ayegqoke ngayo ogqabo bonke abasempumalanga bagqoka ngokufanayo. Wayengahle abe ngumsama umSiriya noma abe ngenye into intshebe ingubo. Wathi bheka umIsrayeli okungekho konke zobuya ngenye indlela ethembekile indoda eqotho. Awu lokho kwathi ukumkhexisa uNathaniel. Wasethi rabbi okuchaza ukuthi umfundisi. Rabbi uke wangazi nini na? Waze kanjani ukuthi ngingumJuda na? Waze kanjani ukuthi ngethembekile akukho nkohliso na? Wathi ungakabizwa uFilipu uphansi komuthi ngakubona. Kuqale ngamamayela ayishumi nanhlanu elinye icala lezwe ngayizolo.
What did he say? Rabbi!
Uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. kodwa nakho kumi labo baprinsi lapho abazaziyo abayizitasha uqobo bathi lo muntu ungebhelizebhubhe umbhuli uJesu wathi ngizonithethelela ngalokho manje khumbulani abazange bakusho ngokumemeza kodwa bakusho ezinhliziyweni zabo futhi wayibona imicabango yabo kunjalo yiloko ibhayibheli elikushoyo beze ngokufunda umcabango umfuna kodwa wayibona imicabango yabo kodwa wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa ngelinye ilanga ubongcwele uzofika futhi wenze lento efanayo emva kokumuka kwakhe nakhuluma izwi elimelane nawo akusoze kwathethelelwa kulelizwe noma izwe elizayo akekunjalo na manje labo kwakungabajuda baze kuthi ngelinye ilanga kwakuswelekile ukuba aye esamariya kodwa ngaphambi nje kokuba senze lokho sitowesifazane noba indoda lapho idabula esangweni elithiwa lihle ukuthi yaphulukiswa noJesu wayesazi isimo sayo futhi wayitshela thatha uhlaka lwakho uqhubeke uye ekhaya futhi yakwenza futhi yaphila siyathola-ke abajuda abanye babo bamemukela abanye bakukholwa abanye abazange bawukholwanga ngani na babengakumisela ukuphila babengesizo isabelo saleyo ngxenye ayekhumbulani labo kwakungabapristi nendoda enkulu Wena Jesu cabanga ngalabo asiyazi bezekolo abapristi indoda ongeke uthole isikhe empilweni yawo Jesu wathi nina ningabakayihlo usathane nenze imisebenzi yakhe wathi uma beningabankulunkulu bendangikholwa uma ningenako ngikholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo iyafakaza ukuthi ngingubani manje ibhayibheli latho ukuthi ujesu nguyizo namuhla naphakade
Jesus said the works that I do shall he do
mina nalowo kholwa yimi uyakuyenza kunjalo na bekisisani lowo ungumelkisedeke uqobo manje maye bekisisani futhi okukhona izinhlanga ezintathu kuphela zabantu ngizwele ngithi ngangingumbandlululi nginguye onke amakristu angababandlululi hhayi ukubandlulula ngokwebala kodwa ukubandlulula komoya Ubala lo muntu lesikhumba ihlanganise lodo naye ungumntwana kaNkulunkulu ngokuzalwa kodwa umKristu uNkulunkulu wathi kahliwanise phumani phakathi kwabo njalo njalo ungumbandlululo wokuwe phakathi kokuyikho nokungesikho kodwa bhekisisani babenobandlululo ngaleyo nkathi ubandlululo obuhlanga okwakungamasamariya kodwa kukhona izinhlanga ezintathu kuphela zabantu emhlabeni uma sikholwa ebhayibheli Lolo ngabantu bakaHamu, uShemi noJafete. Leyo ngamadodana amathathu kaNowa sonke zapho masivela lapho kunjalo. Lokho kusenza sonke sibe ngabavele emuva kusukela kuAdamu okusenza sonke sibe ngabafowethu.
The Bible
lathi ngakazelinye uNkulunkulu wazidala izizwe zonke. Sonke singabafowethu ngokulandela igazi. Indoda eligalathi ingathekelisa ngegazi endodeni emhlophe noma ngokushintshana. Indoda emhlophe inganika umJaphane, indoda ephuzi noma indiya, indoda ebomvu noma ikuphi okunye, noma ijafenite noma ngabe ikuphi. Bengamthekelisa ngegazi ngoba sonke siyigazi elifanayo. Ibala lesikhumba sethu lapho ezahlala khona lalingahlanganise lutho nakho. Kodwa uma sihlukaniswa kulapho siphuma khona izweni njengoba akhumbula u-Israyeli womkhipha eGibhithe kungaleyo nkathi la sihlukaniswa khona nezinto zezwe manje babengabantu bakaHamu, uShemu noJafete kude ukuba besinesikhathi ukususela emuva izizukulwane bungambona u-Anglo-Saxon lapho evela khona manje lo owayengumJuda umSamariya owayeyingxenye yomJuda nowezizwe abagalana nabezizwe ezenzweni zikaBhalamu noMowabi babengamaSamariya futhi wawukhona abaJuda nabezizwe manje thina ma-Anglo-Saxon sasingahlanganise lutho nanoma yikuphi kwakho sasingakholwa amesiya nanoma yilutho olunye sasingambhekile sangeniswa kamumva Jesu weza kwabakho uqobo nabakho uqobo abamemukelanga kodwa wathi kubafundi bakhe ningahambi ngendlela yabezizwe kepha niye ezimvini ezilahlekileyo zakwa-Israyeli waya kuphela ezimvini ezilahlekileyo zakwa-Israyeli kuqaphela wazibonakalisa njengendodana yomuntu phambi kwabajuda balenqaba manje umSamariya ayingxenye yobuJuda nowezizwe babekhona futhi futhi babebheke uMesiya. Asingenjalo thina sasingabaheteni nezagila emhlane wethu sikhonza zithixo owezizwe. Kodwa manje ngelinye ilanga uJohane ongcwele wesini wayeswelekile ukuba aye ngaseSamariya endleleni yakhe ehlala eJericho. Kodwa wenye wena wazungeza iSamariya kodwa esakhubukele lapho wahlala phansi emthonjeni ngaphandle komuzi ogama lawo isikhari. Kodwa umthombo uma uke waba lapho uyizwe elibonakalayo sikhathi sinye cishe njengaleli lapha. Kodwa kukhona isiphetho somphakathi lapho samanzi lapho beza khona bonke lowesifazane ofuye ekuseni bageza imbiza zabo zamanzi bese beyibeka ekhanda labo nenye enqulwini ngayinye bese behamba nayo nje beqonde ethwi ungakaphaka iconsi baxoxisane. Ngakho babeze njalo abantu babephuma lapho ngakho lokhu kwakungehora cishe leshumi nanye nqo emini.
So he sent his disciples into the city.
Ngakho watuma abafundi bakhe emzini ukuyothenga umphako ukudla.
And while they were gone, there was a woman which was
unclean. Sizombiza namhlanje wesifazane oyilamba libomvu noma isifebe wena madoda amaningi kakhulu. Ngakho uJesu lahlezi lapho lo wesifazane phuma cishe ngeleshumi nanye ngo yabo wayengenakuza nezintombi ngenkathi zeze ekuseni ukuzokha amanzi azo kuwasha. Wayefanele alende zize zithi zonke zazingaxubani njengoba sezenza manje wayephawuliwe. Ngakho manje ke uphumela ukuyokha amanzi. Ngakho wathatha nje isigwedle esidala wasebeka amahuku okulengisa imizana waseqala ukuyehlisa. Wazi umuntu yathi sifazane ngiphuzise. Manje khumbula lona nguMelkisedeki lona nguJesu izolo indodana yomuntu. Waqalaza wasebona umJuda.
So she said,
Ngakho wathi inkosi akufanele kuba umJuda acele noma yini kumSamariya ingowesifazane weseSamariya. Ngakho ukhuluma endaweni ongesiyone yakho. Ungafanele ukucela into njengaleyo wasilelani. Wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obekhuluma nawe uyocela kimi amanzi. Wathi uzowakha kanjani na mthombo ojulile futhi awuphethe lutho lokukha. Wathi amanzi engiwanikezayo angamanzi okuphila aphumela ekuphila okuphakade. Wakhuluma naye waze wasithola ukuthi isimo sakhe sasinjani. Futhi manje ke iqaphela ukuthi wathini kuye manje. Hamba uye indoda yakho uze lapha.
And she said, I have no husband.
Wayesethi anginandoda.
He said, you have said the truth.
Ngokuba ubona isihlanu futhi le ohlala nayo manje ayisiye yakho. Ngakho kulokhu usho iqiniso. Kaphela imehluko phakathi kwalowo wesifazane leso sigejane sabapristi. Wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunalokho kwenziwa yiso sonke leso sigejane sabapristi sihlanganiswe ndawonye.
She said, sir.
What the cause? Yabona ukuthi ukuprofeti wena.
She said,
we have to sing it
now. Now we know that the Messiah's
manje siyazi ukuthi bese uyeza futhi nxa uMessiah efika yilokho azokwenza.
That was the sign of the Messiah.
Leso isibonelo sika Messiah. Kuba wena ndoyomuntu. Wathi yilokho azokwenza nxa efika. Wena ufanele ukuba ngumprofeti wakhe.
He said, I am he.
Wathi ngengoyi akekho omunye umuntu owengasho lokho.
Wawe
saleyo mbeza wagijimela emzini. Wayesethi, "Wozani libone umuntu ongjele engikwenzileyo. Ungebe nguye impela uMesiya lona na?" Manje khumbulani, wethembisa ukwenza leyo nto efanayo ekupheleni kwesizwe sabezizwe. AbaJuda basebe neminyaka ezinkulungwane ezine ukufika lo Mesiya. Iminyaka ezinkulungwane ezine yokufundisa ukuthi wayeza nalokho ayezokwenza nxa esefike lapho. Behluleka ukumbona noma behluleka ukukuvuma. Futhi ngenkathi esezazisa kuwo impela amazwi eBhayibheli athi wayezokwenza, ngenkathi kade engumzimba womoya obonakalayo waseke eba yinyama wakaphakathi kwabo. Behluleka ukukubona futhi babize imisebenzi yakhe ngemisebenzi kadevel. Manje kade sineminyaka ezinkulungwane ezimbili yokufundisa. Boza kwehle kwedlule ebandlele iRoma Katolika emva kwabapostoli.
Bese ke siyehla sedlule kwiRoma Katolika iGreki njalo njalo. Ehle kuye onyakeni kaLuther noWesley nokunye izinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezehlukeneyo zehla babenakho konke lokhu ukufundisa kweminyaka.
Manje wethembisa ngaphambi nje kokuba isikhathi sokuphela sifike ukuthi isithombe ngempe sasesodoma negomora siyoba khona futhi yaba kwenzeka emihleni yasesodoma uyakuba njalo ekufikeni kwesikhathi sokuphela indoda neyomuntu iyozembula futhi kuseyisikhashana nezwe ngeke lisangibona lokho niyakungibona nina ngokuba nge isabizana somuntu yakuba nani ngibekini kube sekupheleliswene ukuphela kwezwe ngiyakuba nani ongoye izolo namuhla naphakade niyabo umsamariya waye eqinisweni kusukela entshumayelweni yami yayizolo ebusuku woyenguhagari niyabo uhlobo oluphendulezelwe umjuda kwakungusara noma wayengowako sara kodwa owezizwe ngokamariya inzalo yobukhosi inzalo yobukhosi ka-abrahama manje wathenjisiwe ukuthi kulezi zinsuku zokugcina ukuthi lo nkulunkulu ofanayo lo kristu ofanayo uyobuyela lapha futhi azembule njengendoda nayomuntu ngani na unguye izolo namuhla naphakade futhi ukuba ubengadedela lawo majuda azedlwele nakho futhi awanike leso sibonakaliso sobumesiya bese-ke kufika ekupheleni kwesifundiso sabezizwe futhi abadedele nje bangene ngesayensi yezenkolo ubeyoba ngokungalungile kufanele enze into efanayo ngoba ibhayibheli lathi amaHebheru 13 9 usenguye futhi wethembisile kuba lakho wesine nawo yonke imibhalo ehlukene ukuthi izinsuku zokugcina ibandla liyobe nje lihlezi ngokufana nse njengoba linjalo namhlanje nezwe liyoba njalo ngoba yezwe namhlanje ngoba isimo sesodoma ngoba uzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo nezinto okwenzekayo buka ibandla nencovancova elikuyo yebhabhiloni buka isithunywa kulo no-Oral Roberts no-Billy Graham Ker-aha-am uyaqala kuba size sibe nesithunywa kuwo onke amabandla esigama laso lize lagcina ngo-ha-am njengo-abraham Aber-aha-am izinhlamvu ezisikhombisa
G-R-A-H-A-M is six letters.
Ker-aha-am izinhlamvu eziyisithupha. Kuphi na? Kulo izwe isithupha yinombolo yomuntu. Umuntu wadalwa ngosuku lwesithupha kodwa isikhombisa inombolo kaNkulunkulu. Manje babuke bese zathi lapho esadoma. Futhi nakho la izithunywa zabo zikhona zathi lapho zikhuluma nabo. Kodwa bayiphi leyo nzalo yobukhosi ka-Abrahama na? Sibizibonakaliso sabo esisho na njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kodwa uNkulunkulu wehla futhi wabonakaliswa enyameni yomuntu futhi wakusho okwakucatshangwa ngusara ngemuva enhliziyweni yakhe ethendeni emva kwakhe isibonakaliso sokugcina ngaphambi kokuba izwe labezizwe liphuthiswe ngomlilo nebandla linesibonakaliso salo sokugcina ngaphambi kokuba umhlaba wonke ubhujiswe lombuso bezizwe ubhujiswe ngumlilo nolaka lukaNkulunkulu ngiyakukholwa lokho na lo Melkizedeki wenyama wazibonisa emzimbeni womuntu kwaze kuthi kabuva waba yinyama futhi manje kulo busuku unguyizolo namuhla naphakade ndiyakukholwa lokho na ubani lo Melkizedeki manje ke yilo onguye izolo namuhla wayengakaze abe nayise engakaze abe nanina wayengakaze abe nakuqala kwezinsuku wayengakaze abe nakuphela kokuphila futhi wahlangabezana no-Abrahama futhi nhloboni yesibonakaliso ayenzayo na ngaleyo nkathi lapho eba yinyama wathi kuyophinda futhi nje ngaphambi kwesikhathi sokuphela ngiyakholwa lokho na ngiyakukholwa.
Let's pray. Dear God, I believe.
Asikhuleke uNkulunkulu othandekayo, ngiyayikholwa imibhalo ukuthi uthe wawunguye izolo namuhla naphakade. Kodwa njengokuba nobuqotho enhliziyweni yami Nkosi, ngiyazi ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Ngeke ngakukhomba ngokuqinile ngesaba ukusho noma yini Nkosi. Wena uyayazi inhliziyo yenceku yakho. Futhi kukangaki kusukela phansi onyakeni ngenkathi uthumele izinto abantu behluleke ukukuthola. Muntu njalo njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenza futhi esho ukuthi zintozini azozenza kodwa angakunaki akwenzayo. Sekwanjalo unyaka wonke lehlulekelani ibandla lamaroma ukubona upetrik ongcwele njengomprofethi kankulunkulu na bambuyelani ujohane wase-aki ngenkathi engumprofethikazi bamshisa njengomlumbikazi na baba kwedlulwa njalo wakufihla emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda akumangalisi wathi kulabo bapristi nihlobisa amathuna abaprofethi futhi yini enabafaka phakathi lapho emva kokuba sebehambile bayalibona iphutha labo bakuhlupha njalo nkosi kunoma yisiphi isimo ongena ngaso ngiyakhuleka kulo busuku unkulunkulu kanye nje kusasa sihlelelwe ukuba se ukuya eTucson ezinye izingxenye zezwe amanye amadolobha esifanele sishumayele kuwo kodwa nkulunkulu othandekayo kungahle kube khona izihambi lapho kulo busuku ongakaze abe bawazwele amazwi eshunyayelwa kodwa kabakaze balibone libonakaliswa njengoba ngicelile ekuqaleni ngenkathi lawo bafundi uKleophase nomngane wakhe bevela emawose wayehamba ngomgwaqo kude waphuma ehlathini futhi uqala ukukhuluma nabo emva kokuvuka wabashumayeza ngani wathi zewula enilibele enhliziyweni anazi yini ukuthi uKristu ufanele ahlupheke ngalezi zinto bese ngena enkazimulweni yakhe na kodwa babesalokhu bengakuqondi neze suku lonke bahamba nawe futhi babelokhu bengakakwazi kodwa ngobunye ubusuku bafika ubusuku bakuncenga ukuba ungene ngenkathi beyongena endlwaneni yezihambi base bevala iminyango khona-ke wenza ukuthize ngendlela nje owakwenza ngayo ngaphambi kokubethelwa kwakho futhi baqonda ukuthi kwakungukristu ovukileyo mzuzwaneni embalwa wawusemva kwamakhetheni futhi usuhambile ukushesha bagijima futhi batshela abafundi impela inkosi ivukile baba nkulunkulu ngiyakholwa ukuthi usaphila ngiyazi uyaphila futhi ukufakazisile kithi isikhathi esiningi kakhulu ungasenzela khona nje kube kanye futhi nkosi na uma sifumene umusa emehlweni akho ake kwenzeke kube kanye futhi inceku yakho lezi izinceku zakho phakathi lapha nkosi konke lokho engikushilo ungelingane izwi elilodwa nje elivela kuwe lingaba ngaphezulu kwalokho engikushilo kulo busuku obuhlanu noma imilayezo emihlanu ingaba ngaphezulu izo ilodwa nje elivela kuwe ngekhulume nkosi ukuze abantu bazi ukuthi ngibatshele iqiniso na ngibe khona nkulunkulu ngikucela egameni likajesu lokhu kube kanye futhi amen manje angikwazi ngiyabazi abanye abantu ngiyamazi lo mfana ohlezi lapha ngiyamazi ubildaw ohlezi khona lapho ngifuna uku nanga umfowethu Blair uRonnie Cox kunzima ukubona laphaya ngakuleli cala khona impela esikhathini samanje angikwazi kubona muntu empeleni engimaziyo manje bangake phakathi lapha owazi ukuthi ngisihambi kuwe na phakamisa izandla zakho owazi ukuthi angazi lutho ngawe phakamisani izandla zenu nhlangothi zombili bangake phakathi lapha onokutheze ungahambi kahle noma ukutheze owazi ukuthi angazi lutho ngakho na ungaziphakamisa izandla zakho na manje kungaba ngempela ngokoqobo akunakwenzeka sampela ukuba mina ngazi utho ngawe kungenjalo manje-ke kungafanele kuvele esambulweni esithize sikamoya futhi njengoba senginitshelile kubo bonke lo busuku nakulo busuku ukuthi akafile kukhona futhi wayethembisa ukwenza into efanayo futhi wayethembisa ukuthi kuyofika isikhathi ngezinsuku zokugcina ngokama lakho wesini nangokalokhu ongcwele ukuthi uyobonakala futhi esimweni somuntu phakathi kwabantu bakhe futhi enze izinto ezifanayo futhi embule into efanayo isiboniso esifanayo sobumesiya bangake waziyo lokho ninabafundi bibhayibheli owaziyo ukuthi lelo iqiniso nathanini amen bafanele bonke ukuba bangabafundi bebhayibheli manje ngiyazi ukuthi kuyindida kubantu namhlanje kodwa kuselokhu kuyiqiniso ingaleso sizathu bengamazanga ujesu wasenazaretha babazi izivumokholo zebandla labo kodwa abamazanga yena kodwa ufika ngayo nje indlela ibhayibheli elayishoyo hhayi usiyazi wezenkolo hhayi umpristi ufika njengomprofethi nabakhe uqobo abamemukelanga manje uma unkulunkulu ezogcina izwi lakhe futhi uma kwenzeka kwenzeka kuwele kulowo engimaziyo khona-ke ngizothola omunye futhi niyabo ngifuna umuntu engingamazi futhi ngifuna nina nikhulele manje bukani kwakukhona owesifazane omncane ngesinye isikhathi enobuthakathaka wayechithe imali yakhe kodokotela amsanga lutho. Futhi wathi phakathi kwenhliziyo yakhe, uma ngingathinta izingubo zaleyo ndoda ngizophiliswa. Yayikhumbula indaba na?
And so all of them tried to get her to
Ako bonke bazama ukumhlehlisa kodwa waphikelela waze wathinta ingubo yakhe wabuyela emumva wahlala phansi. Manje lalisisani futhi kwathi ngenkathi esekwenzile lokho ngenkathi wesifazane esekwenzile lokho uJesu waphenduka wayesethi ubani ongithintile na?
Ngani
uPetro umphostoli wamkhuza cishe washo into enjengalokhu, Nkosi ungayisho into enjalo, abantu bazokholwa ukuthi kukhona okungalokele kuwe ngoba ngenkathi ubacele ukuba badle inyama yakho baphuze igazi lakho sebevele bacabanga ukuthi kukhona okungalungile futhi ukuthi ubani ongithintile na? Ngani sonke isixuku siyakuthinta? Wathi yebo, kodwa ngiyabona ukuthi amandla aphumile kimi. Lolo kwakulo uhlobo lwehlukile ukuthinta. Manje noma yimuphi umuntu uyazi ukuthi amandla ngokuqina ngiphele amandla, amandla angishiyile. Futhi waqalaza kwizethameli waze womtholo wesifazane omncane futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wezwa emzimbeni wakhe ukuthi umopho wasunqamukile. Ngabe kunjalo na? Futhi wathi ukukholwa kwakho kukusindisile. Manje igama lesiGreki lapho limbusozo ngokoqobo kuchaza ukuthi sindisiwe ngokwenyama noma okomoya. Uyafana nje wasindisa ungumsindisi wakho. Manje uma lowo kwakunguye izolo nangendlela enza ngayo ukufakazisa ukuthi wayephakathi kwabantu uMesiya wethembisa. Futhi ileyo ndlela azikhomba yena ngayo futhi wayethembisa ngeBhayibheli wayezokwenza into efanayo manje wayengeke wayengeza ukwenza yini into efanayo na? Wena uthi ngabe washo yini ngokuphulukisa abagulayo na? Yebo.
Bhayibheli,
Bhayibheli engithanda kufunda kulo lasho ukuthi uJesu Kristu manje ungumphristi wethu omkhulu onokuzula nobuthakathaka bethu. Bangako waziyo ukuthi leqiniso lelo na? IBhayibheli lakusho lokho. Ungumphristi omkhulu manje onokuzulana nobuthakathaka bethu. Ngakho-ke uma engumphristi omkhulu ofanayo aye nguye ngaleyo nkathi ubeza kwenza kanjani manje na? Bezodingeka enze ngendlela efanayo enza ngayo ngaleyo nkathi uma engumphristi omkhulu ofanayo. Manje ungahle angisuye umphristi wenu omkhulu. Ungahle ungethinte futhi ungafana nokuthi uthinta indoda yakho nje noma umfowenu noma okunye umuntu. Kodwa vumela ukukhola kwakho kumthinte bese uqaphela ukuthi kwenzekani. Manje uma ngiba yinceka kaNkulunkulu futhi ngintshe iqiniso, uNkulunkulu uzoqinisekisa lokho ukuthi kuyiqiniso. Futhi lokho kufakazise ukuthi uJesu Kristu uyaphila kulobu busuku emi lapha. Ngabe kunjalo na? Manje unakho ukholwa uhlangothi olulodwa nje kanye uhlangothi olulodwa. Unakho ukholwa laphaya kungcono ngehlala empopheni lapha ngoba abangizwa. Umuntu akabheka nje phezu uNkulunkulu bese ethi, uNkulunkulu lo muntu akangazi akazi lutho ngami, ngisihamba uqobo kuye. Kodwa akube ukukhola kwami okuthintayo Nkosi. Futhi uyazi ukuthi yini indaba ngami Nkosi? Wazi konke ngami, uyangazi ukuthi ngingubani. Ngokufanayo njengoba wamazi ukuthi uPetro wayengubani. Ngokufanayo njengoba wamazi uDaniel. Wazi ukuthi yini eyayingalungile kwesifazane wena Mopho. Lo muntu utshele ukuthi unguye izolo namuhla naphakade ke. Nkosi akube ukukhola kwami okuthintayo. Kodwa uma ezokwenza lokho futhi ngokungenaziphosiso azifakazele lapha bangaki kini abazomkholwa ngenhliziyo yenu yonke. Uma ezokwenza okungenani koyedwa noma ababili noma bathathu abantu kube ubufakazi na? UNkulunkulu anibusise. Manje baba uNkulunkulu, lokho akukho nhlobonhlobo ezandleni za noma yimuphi umuntu. Kufanele kube yisenzeko esinesiso esemvelo yasemhlabeni.
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands.
Ako ngiyakhuleka ukuthi uzongisiza manje Nkosi, ngisezandleni zakho. Yenza kimi njengoba ubona kufanele egameni lika Jesu. Amen. Manje ungashawa uvalo njengokuzithoba ngokuhlonipha uthi Nkosi ngizokukhonza. Futhi lokho kuzoba iqiniso ukuthi uma ngingathinta ingubo yakho kona-ke wena phendula ngalowo muntu, lokho kuzofakazisa kimi ukuthi akushile kuyiqiniso kunjalo na bangake asebake basibone sithombe saloko kukhanya na sezweni lonke ndawo zonke isayensi kuthathile futhi yakuhlola nasezindaweni zonke manje khona khona lapha manje yena lo owasho ngomshado nesahlukaniso yena lo owayesentabeni wazamazamisa amagquma emumva lapho yena lo esezantsi lapha emfuleni ngo 33
the same yesterday today and forever
ongwezo namuhla naphakade uyafana manje ukhona wesifazane futhi uyaqonda manje ukuthi ukhona kwenzekile lokho kukhanya ulengela phezulu kwakhe ngqo uhlezi khona lapha ugqoke ijezi ehlaza tshani noma ukuthize angimazi wesifazane cabanga ukuthi sizihambi komunye nomunye kunjani uyakholwa ukuthi uNkulunkulu udinga ukuthize futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho na futhi uma ekwenza khona ke uyazi ukuthi kuzofanele kube amandla angesiyo awemvelo yasemhlabeni ngoba angikwazi futhi kuzofanele kuvele ngokungesikho okwemvelo yasemhlabeni kunceketheni ucabanga ukuthi kuyini Mathatha uhlangothi lwakho nobapresti kubeza ngokuthi uDeveli noma ungathatha uhlangothi nekhola futhi kubize ngonkulunkulu noma ngayiphi indlela okholwa ngayo uzovela lapho ke umvuzo wakho uma uNkulunkulu ezongembulela inkathazo yakho zomemukela njengokubuyisana kwakho kwakho ngale yonkathazo na angazi ukuthi inkathazo iyini kodwa ngiyazi nawe uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo Manje ake nje ngikutshela ukuthi uzizwa unjani futhi khona ke uzokwazi. Okwangempela ukufudumala kumnandi ukuzizwa ukuthokomele. Ngibuka khona ngqo. Lokho kukhanya, kukhanya kunombala ophuzi kulengela kwesifazane. Futhi nenekazi liphethwe inkathazo esiswini salo. Kuhlobo lwamaqhubu okufana nawo esiswini salo. Alesilo elalapha qha. Usuka kude kunalapha awunjalo na? Unjalo. Ngowase Wisconsin kunjalo na impela
Now you are healed
Manje usophulukisiwe ukukhola kwakho ukusindisile Manje ngitshele ukuthi owesifazane uthi into ebani na iqale ngamayadi angamashumi amabili nanhla
She touched Jesus Christ the high priest
Uthi into uJesu Christ umpriesti omkhulu nakhona lokho na ngibuka owesifazane engikhulume naye Lo wesifazane ngibuka yena ngqo ngoba ukhulekela indoda kanzima kakhulu. Unjele ukuthi ubenendoda akazange angitshele lutho ngakho kodwa igama lakhe ngunkosikazi Waldrop. Uvela eFoenix wavusa wafileyo nodokotela wakhe ufika nomshini wokuthatha isithombe sibonakalisa ingaphakathi lomzimba futhi wakhombisa umdlavuza enhliziyweni wafa esemgqeni womkhuleko. Sekwesikhathi esingakanani esedlule kwenzeka lokho nkosikazi Waldrop. Iminyaka yeshumi nesishiyagalombili edlula futhi nangu uhlezi kulobu busuku ubufakazi obuphilayo. Dokotela wakhe ufike emhlanganweni waletha wathi angaphila kanjani wesifazane na? Kodwa nangu futhi akukho phawu lwawo. Kulethwa omunye futhi ukhulekela yena. Manje uyafa uphethwe yisifo sikashukela manje lokho bengingakwazi. Kodwa njengokuthi uyakhuleka uyazi angazi ukuthi ingubani. Kosikazi Waldrop.
He's from Missouri.
Ingase Missouri futhi igamalayo ngumnumzane Cooper.
That is right. Now you believe you can go back home and be well. So.
Hallelujah.
Kunjalo manje uyakholwa ungabuyela ekhaya uphile mnumzane ukuwe uma uzokholwa.
There's a woman.
And she Nangu wesifazane futhi phethwe isimo sokuba nesifo somoya ukuxineka. Akasuye olapha uhlezi phandle laphaya esicukweni khona laphaya
I hope she gets she's not from here she's
from Ngiyethemba uthola akasuye olapha ongwase Georgia unkosazana McKenny uyakhona inhliziyo yakho yonke futhi uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzokuphelisa na sokuma uma ngezinyawo zakho uma uzihambi kimi futhi lokho liqiniso
Jesus Christ healed you
uJesu Christ yakuphulukisa uyakhona na
to my back There's a man sitting
Umhlane wami ukho indoda ehlezi emva kwami ixhumana noNkulunkulu
And what he's wanting
Futhi ekufunayo inengane ehlushwa inhliziyo
And that baby has got a murmur
Futhi leyo ngane inokududuzela enhliziyweni yayo usho kanjalo dokotela
And that man's name is Mr. Cox.
Futhi igamala leyo ndoda ngumnumzane Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Sokoma mnumzane Cox.
And he told Sarah what.
Futhi watshela uSarah ukuthi wayecabangana emva kwakhe. Khona impela ngaphesha esikhaleni sezihlalo ukusuka kuyo ngemuva phambi dlanyana indoda engaveli lapha kodwa ivela eNew Mexico. Angaze ngiyibone empilweni yami. Ngibuka yona ngqo manje futhi isemba kwami.
He's from New Mexico.
Ivela eNew Mexico. Nendoda inentombazane eyikhathalele. Intombazane inokuthi lokungalungile emlonyeni wayo. Oye, amalaka emlonyeni wayo yiwo angalungile. Legama lendoda ngumnumzane West. Ungasukuma mnumzane. Isiyambi ngempela kuyo. Kodwa inkosi uNkulunkulu uzomphulukisa umntwana wayo. Niyakholwa manje ngenhliziyo yenu yonke na? Bangakikini abakholwayo manje ngenhliziyo yenu yonke na? Manje uJesu Kristu asuke yini izolo namuhla laphakade na? Yamemukela manje ngomsindisi wenu na? Phakamisa izandla zakho.
Do you believe in him as your healer?
Ngiyamkhola njengomphulukisi wenu na?
Here.
Lapha nanga umuntu ehlezi lapha uyisishosha noma ukuthize ulele embedeni omncane. Niyangezwa ngalombhobho na? Angikwazi ungowesifazane nje olele lapho. Uma bengingakuphulukisa bengingakwenza angikwazi ukuphulukisa.
It's just a man.
Ulungile indoda nje ejabulayo umntwana wayo waphulukiswa. Angikwazi ngowesifazane nami ngingwesilisa. Lokho kungokokuqala kuba sibonane ngiyethemba labantu lokho ukulethile. Niso lesi isikhathi sakho sokuqala lapha ungenisiwe nje. Niso lesi isikhathi sakho sokuqala lapha ungenisiwe nje. Uvela kude usibekelwe ukufa nomdlavuza akuseyise sishosha ngumdlavuza odokotela akusekho abangabuye bakwenzele khona iqiniso futhi impela uzofa labo odokotela akusekho abangabuye bakwenzele khona yesinyi isikhathi kwakukhona abanochoko abathathu behlezi esangweni leseSamaria nalabo abanochoko bathi sihlalelani lapha sinesife na ngoba konke ukugula ukubulawa indlala nokudla abantwana babanye bathi uma sehlela ekamu lesitha amaSamaria uma esibulala sizofa noma kanjani futhi uma besisindisa sizophila futhi bathatha lelo thuba futhi ngokukholwa abazisindisanga bona kuphela kodwa iqembu lonke manje uzofa uma ulele lapha kodwa awucelwa ukuba uye ekamu bona abakwenzayo kodwa umenyelwa endlini kababa lawo mdlavuza ngeke waphila ngaphandle kwaNkulunkulu awusoye owakulesidolopha awusoye owakhona lapha uvela kude ngiwasemilauki iqiniso lelo kunjalo ngilibonile idolopha ngiyalazi kunjalo ngiyakholwa na uzomemukela uNkulunkulu manje njengomphulukisi wakho na Uma uzomemukela kunandaba ukuthi uthakathaka kangakanani ukuthi ukhokobaliswe ukugula kangakanani ngiyakholwa endabeni yakho ngizosukuma egameni likaJesu Kristu futhi ngithathe leyo mbhede omncane ngiye ekhaya futhi ngiphilele inkazimulo kaNkulunkulu uzongilalela njengomprofeti kaNkulunkulu na ngakho ke sukuma uhambe futhi uphile phila
Don't be scared get up off the cot God will make you well see
Ngesabi sokoma usuke empedeni omncane uNkulunkulu uzokuphelisa yabo umoya kambambe ukuze akwazi ukusukuma futhi athole amandla
Do you believe God?
Kodwa uNkulunkulu na?
Just let her get loose.
Ethele nje athole amandla kancane izolunga.
Amen.
Hallelujah.
Nako ke tate nango egameni leNkosi uJesu. Asukume sinike uNkulunkulu uDumo umuyizo lomuntu laphakade haba neNkosi uJesu Kristu kubusise